assemble this morning in the name of the Lord Jesus.
Ungala yifumo yino muzina ya mwami Jesu. Abalo gumana kugomba maningi. Eriyo yifumo yino.
Sinda fuma kubuga.
Nabanga ndamuga kubuga. Eriyo ndiye yakuti bantu bonse kali zilambo. Tegiri bob. Yonya ene. Nagaba wala kunganda yifumo yimwe na busiku bumwe. Kabera simugobo ma wakali mwi murubwa walo amwana wakwe munini musindi mwaintu wakwe unasi muganda kakutumbukira kuya ujibadera wakwa wakajisi mufunko mujanzari yakwe utandira kulampabo obu ato mwe avulembo munini alinguo yalembo kamwi yalusagati mwintu yinini yagati siyane ne Branham mulibo ndashoma kutandira 3:43 kakumbika nini 11 pao kwengo tu pati inchoveni kwensi kati ulimu pati kukomena kuindambo yeya wabu ndiri jisinguzu jambo lao eno ya kupumu na igulamfu ujifumo mbombo bo mwesu right ngiriri no noyo basi anene ili wabu ndiye era kuti inga ndabe lasumizi kwa pao mjizi kid yifumo yino nkambo yakutana vuga yindi nogainda iguzwa Ohio ndiri nkwama simpe kutandira miyaga iri kumi yakukomena wini ndayeya nekuba kumane obo pere mburi nyonse mbomuzi ikuti ndi jisimuzukuru wangu munini ubusena kuya utandira mapaundi ari jiroba na rusera ito yimwi mburi ejo mwana munini ukarankene maningi oyo nakasola kubona Gati, kuboneka buyo mburi siyanyi naku, abobo, elio, lagari kubona buyo ogo, kwagari buyo, ogo pili, kwaga inka. Abobo masiku ainda, kaniselemuga ikuswa kubuya kebupati, ninagamana kutumina ruwairi wangu, lagaswa nankamu yabwe nzuma bashomeka kuzwa kujojia, akuonse, elio toonse tuagari kubuse naguya, gatu langite, kubarombwa na abanini. Eri mbamo tu bayandwa ino balibu yo ndagangwa jintu yumwe lionse mburi obo kubiri kulayo wakuti uyo bapkaya nyomulisi mbasho ntologo eru ndeshomo wakali mjizi bila wakati ndagalibu yeya wakalibu yeya obo awalo pere kumane wakajana kuti iba gali abu kai mbukete telogo obo ndagaya kuti obo ulirulembe Ejirasi kati nagajizi jore ya kuba kunselero Uli mnanda ya bajizi ilesu Uno kumbungano nanda ya mwana ya musimu Halimu ndiye ya kuti awalo Uliku no kumbungano Ogo kwa bajisi jisu suroji nini Ya buzi wako kuzi Ya mwe sumewe Elio wakajisi Ikuji tiga ikumbi ikupati ogo Iwaka inda ijiro Ili asebo tuamba Umwe sumewe Uzi wako kuzi yara uwa tulogo Toonse sebo Kambo mwe sumuwa tumaningi Eri mubi ni wazwa kuinda buyo Agumi ovire ayosanme Amini abobo mpao Mbulindime Eri abobo tuwazwa kuinda buyo Jindi jabiri Cheji jo Ino o mkoguwa mga arumi mudala Jindi yebuwa indi rambaga Jindi jabiri nyomuri hii Ndaya yajifumo elio Frank Weber Nada bola kutala uno Elio wakari sumukopo Wanganda Yagari kuchira Uli ndiswe iguno Mwana wagi musimbi ukara Iku ya eno, ulimu Florida. Kero Franki ya lewe tuwaga unka kujigoro antoomwe. Kero Franki, wagabi kamu nubo wagui. Mugati, wabuzi wabuzi. Kero, ndagari kugamba ugampao. Iku tanda miaga yotatwe na yone. Ndagasoro lila Franki, umwami Jesu. Kamela wagabi ka igabela. Mugati iguzwa. Mbonitone, ndiye aguti. Ndagari magumi, ovile, ayubile. Kamela wagabi ka igabela. Mugati, uzwa mbonitone. Ndagaya, oma, sena. Upandura, ikundambira kuti Frank Weber, la miaga magumi obile, ayosanwe ya kukomena, ma, ndalangira, mugugankama chindi, ndala magumi obile, ayosanwe. Rino, ndibambira ikubika mugati, utatwe toyo, abompao, no inologo, abobo, ya jitoribu yo jindi ilamfu, iwe indirira. Jindi dalanga au, agubo na imuwesu, omujizi kiri, magumi abu aliruse, elio, gabaju sumanana, yanguzu. Ayeya, mwami Jesu, wendi jatila, ugutonga uga, umagumi ari osanwi ayobile. Iyo mpao, umagumi ari rusere, mwge spidi, umagumi ari rusere, aomwe, chao mbubo, umagumi ari rusere, aomwe, kaila bajiri mumulimo. Na mwambila, ejo jitupa ijamba, senata yiti masimpe yirajite imwami mubotu masimpe gulindiswe ino uliji ntujo mwebu yojibi ejo bendila ngila mbukukankama iwa musuangano unojifu ejo ejo ngu kitu iyo shalogo iwigambu liji ntu yususia nson uguamba bendi jisibe nzuma iwa njirogo abo babora jindi jino iguzwa gulare kumisuangano inda kona habana iwa nchi awa pere bari anu abo sena umui mbondi yeyera tabagagiri kujaniga kuri umui kabela muli zikuti mama ile ongae ngebe ingia musondo na musondo iku zongu wankambao mama ile ali nyanda ili kumi au tatwi tabagonji kubambaru endo ruka siri madola ali magumi ali jisambo mwe na magumi ali jiroba ahwigi ya kumbungano bombo bo jindi na babo ora guno na mwashi wabo onse iku ora guno kubadera ino utalibyo obo pere guli mwesu mwonini iku kwa umusanza mwalabama Urenja utandila musindo, nguonya, huiga hui, mwesu, boma, mwesu, west, west. Uwanega mbuli mulombe, ulindime, utata, jizinkamu yabana, kere yonse undie yabu yo, uwanega, ugubo silogo, walo, amuga intu wagu, mwesu west. Mwesu wa mjizi paoma bakedi usulegu ya, iguzwa, musanzalogo wa Macon. Georgia, edo edo mjizi angre, gangi baliko kuno, ikuzwa umusanga, Memphis, Tennessee, sena, kubali kuno jifumo eji, ganda, gangi inga, baliko, mjizi angre, ankamu, ikuzwa umusanga, Memphis, Tennessee, ulare inya, uya ulare logo, ee ulibambi, ndabu yo, gangi ibu yo logo, ikubaita, kamibabo ulare, msanga wa Kentucky, na mui ulare, itala onse, Chicago, eri wa mui baswa, Chicago, atala Chicago, onse kumasena. Mwesondo, nagamu uti wakari mwarumi, ibuno, wagenda, iwendo, onse ibuwa California, wakakara wiyo ashonto, wakarianda undibona, uwini, nagarisha nigite, iwakamana imuswangana, eri mwarumi, wakajoga, nebo, Agutawe kumubona. Umwambi wakabora. Ikubago kuswa utala. Illinois. Kusena bumi. Kutina mwalumi mkwali. Kufumo ino. Alo agali mape. Mabotu ilogo anona. Yenda kasola kulia. Elio wakandile tela. Ziswo ya mape. Elio mwi. Wabagwesu ikuswa. Musanza mjojia. Ilashoma. Wadabete. Na musena bumi. Gareta jibutu jipati. Mchabeni. Jama pekani. Ikutandila kukomena obu. Kufumbio jama pepa. Elio o inga. Ndaria ya nchobeni. Yonye eno nkambo tanirimu gulia ya gulia izivotu mumaziwa ayo. Senagita iguzwa uwinka gwabamu. Yanda ula mwami nkambo kajirengano ijipya. Ndiri ya buyo zintu stated agwalo. Zinini ibu yomburi mboni gonzia. Ikupone na ankugo. Swege wa mapaundi ali magumi ovile. Mugulema. Jiringu, lino, tendiri mugulinya. Ta, pepe, pepe, ejo. Iguji tabu yo ejo. Ogo, taguli igupa ejo umami. Yebo uyanda kupa imwami ijibotuma ningi chojisi. Ikutari. Lakonja kubona mwesu sama. Walo kusuregu ya agwalo. Ulibyo banji logo nda. Mboli. Mwesondo ya inda. Lagamba. Iwa ntu. Ago. Ago. Waga kala abama. Ntu. Eri mujizi. Wini. Ushomega. Wagaligo. Ndaruba guamba isina. Ya mwana gazi oyo. Ino kutina nkori yujifuodini. Ndadira gerera. Umuyabu wagali mujizi pila. Halimi. Umuyombi wagali mujizi. Mwesu. Steffi, kabela mbanji logo, nda, nyogo nyonse, mburi ndizi labo tu nchaveni, ibu kakuti, inda galibu yanda, ujijita, ujindi, inda gage kwa kwamba, izina, na kukagirwa, ibubo na imuntu, obo, mboba gali basho mega bonse, elio zimuizi ndi ibu kara vyo awa, njomba mtu umu, oyo, wabora buyo, tumize zoyangu, berendi, uli ejo, nda mbanka muyonse, bantu bonse, mwabona, nchibo tubu yologo, Eri mpao bantu wonse ngaliando abaluse kulindiswe eri nchobeni tularumba ejo Eri eno jifuwa jino kiyo sola kubora kujwi lialeza alubo Ino ndia ndakuwa mbagambo aga utegwa gafukwe nchobeni kuti ta kandivori wiyo kumusu wangano uli wonse uya ndakuwa nwabuyo kandivori uya kwa mbabiyo Hey, ndia nda antela ilomba mwami. Ndipa imulumbe oyo. Uyoba mba ibu yobantu. Ibu ni wagabo tunchoveni agongorora. Tugari jisi ibu nji ogo. Pere alimu tulomba ogo. Eyo jirigabotu. Mwabona, eyo nchibotu logo. mwabona ere ejo chenjanda ibuzi wangu mwami yebo kolaira mizezo yangu mwintu yumu ejo yoba rukwasyo kubantu ejo jio balika kunsi ilogo kulireza ejo jio ejo jio ejo jio jita jintu yumu kulimbabo iwuti iwuti iwutari iwunjilogo iwubayaga jagumuya ere ubayaga murusu lula uwareza utekwa inga agazibi injira ya wimaji indi sinkondo asiga Nakai wamba wala kumujizi oyo waka sigide utala uno uguswaya mwili ino mujizi paoma wakati daribi anda iku hibanzira eyo jendaka sola kupona mujizi eyo yebo wabora ikuba ibu yo guno karimi zindi yonse ndanjira kuti ndajiswa ibu yo kumga ndanjira kakuli wanseba imbotu ibu yo mukuti uno tulizi eyo keleza ulejisiba na banji umusanza guno eri wabobo mwini gamazuga Yanda ula mwami eno, ibu jana imurumbe wini utonkomene, uzuwa kulireza, mwabwana, ero nebo, uru kwasyo, waleza, ndiganza ibu yo ujati, amane abori, erio, amane, abambe igambo, ya mwi kulindime. Kambo nili wakuti ulele deguba, ulijitu yumwi, ejo jirafi, ibu jitiga gonsi, erio ndianda ibu hiba mbojibeti, ndianda ibu hiba kakukama, ibu suwa kulireza, ibu tegwa inga, ndamba uti, gombobo mbamba imwami. Mwabona, eri mpao mpao mula kunzia, nyebo, nubantu mpao, mwiozi bakuti tandirindime, obo, nyanda kusola kujibamba obo, utina, mungwa, kulingwe lutanzi. Kambo kutina wabikama juu agwe, mumuntu, pao tajiri muntu uli, mungwe, pao ikuti imuntu, uli mkujamba, nguru wakwe, pao tajigoba intu, ijiri jonsi munzira ili onsi. Hele kutina mungwe, ijwi ya mwami, Lilimu mtu, yobo lakuba, eyo mpao, yoba, yoba iruleme ibu yoncho veni. Ejo chejo nchotuaga tuminua, ubaibere, wea ujatikizia, chapter 20 ya Deuteronomy, ndasoma, ya gamba. Hii, amla njirile, ele uti umui wamba musinagia mwami, kavera taigitili, hao mutabi kilima nukumuntu oi. Mwabona, ele uti laja wamba, kavera ya jiti, hao nchivotu, ujiswili. Mwabona, kambo jizwa kulireza. Ewe njenza leza mwajisi, ulejisi mwambe, agwe, alionse, abandiku, awa, mubaibere, tulizi nzira. Ikutondezia ejo. Heguli zitu zimi ejo ejo. Kumbungano. Kuji ndi azitu. Ejo. Yata galemba mubaibe. Wobo ulabika. Ziyagwe mubantu ejo. Ulabiamba. Mubusana iwa kwe. Mwabona. Iguli obununa. Wawampao nzila. Yagwe tega imutu. Oyo. Huzwa na. Kajitiga. Mzila njajamba. Pao kuti yajita. Pao. Yazumano na kujitiga. Mungila ejo. Pao tulizi ejo. Izogu mwami. Pao tuli. Pao tulijisiga nzambweni. Hao, iguli wambira kujintu, jichirira kubora.
I want to read two or three places in the scriptures this morning. And I want to read first...
Ndianda kubara masena obiro na otakwe umakwalo jifumoji. Edyo, ndianda kubara lutanzi iguzwa kupugu ya gulonga. Halimi ndashoma kujatikizia chapter 4 ya gulonga kukutarisia.
And now...
Ero eno inga ndambirizia, jindi, nomuli wambira igubala mago, aya, inga ndambirizia ejo, kendi anda kugana, kulindinye, ejo mwami, chabika umoyo wangu, wamba ura, jifu mojini. Kandizi nchoyo jita asujo, ubantu ndiza, yalairua, umuntu omwe, ndiza imuntu, umwe, ubusena mujisi, jama tepu. Usena bumi bumbi. Pere ndi anda kwa ambirizia. Jifumo jino. Ndiye uti musundo ya inda jifumo. Ndaga gamba uga. Igambo ni wabwini. Ili musundo o jifumo. Mwami na wayanda. Ndi anda uga mba uga. Jito ndezo jaga simpi. Ejo. Jita huku. Mwesi pauma wakari unda ambira. Masi kwa inda. Ikuti jifumo musundo. Ya inda. Ndaga gamba ula. Jio. Na. Jati. Ndaga ligwere te ugana. Musundo ei. Imanyo neno one ambungano. Ero jindi naenjira masika inda ndaremba remba igunini igunji ama pepa. Ejo tandizina nyebo mwerede igunjita ejo nape ere ndijisi izintu singirogo igusola igwe ndajana intu jimwe ndede kujiremba agabera gaga pepa. Mwabona, yeo ndaga nita wiyo jiranga, harini, ajejo, chenda gali igu pandura, guli, jejo, kija gali inchoveni, manyo neno one, lagamba mzira eyo, yanchoveni, heejo, chenda gali kupandura, jagali, izimo zio ne, ya buendelesi, kwa mungano, ejo kujita ejo, ndeguba a, gunji kwa magani agari, tome, ejo ndiza, jindi, jichirira, ndiyo ba anchi jo ere jitola jindi jila fuani ni iwinda mwena la jisi jindi jagubana ujibamba kambo erete igucho akujana nyewe ya mazuba azimu izimbi kambo nyebo nyonse nyonse mula wisha iguti jiriku masena onse ba kiandagwa masinke inchoveni kuzintu ezi tatutana kuhirama jede gururama kambo turingwi awo kati jisimuli mawinda o ujanwa mwini mugamba osi Mugamba usi. Alimi, zikutondeja iwini ilogo. Nakululama, kulondoga, wede kuba njira eyo. Wede, uyami na kulireza, kukujijita. Ino mbogo lia kulonga, chapter 4. Eyo Musa waka huira agwami. Bona, tabagandi shomi, nekuba kuswira kujiriangu. Kambo bayo amba, imwami, talibonya kulinduwe. Eyo mwami, waka mwambira, ino nchinzi ego, jiri mchanzari yako, eyo wakati, imusako. Eyo wakati, wawala ansi, eyo waka wawala ansi, kabela ya kabanzolo. Eyo Musa wakati ja umbele liyayo. Eyo mwami wakati uli Musa, watandabika janza iliyako, akwi jata kumujira. Eyo wakati andabika janza liyakwe, akwi jata, kabela ya kabamusako mchanzari yakwe. Iguti bagachome iguti mwami leza wa mawisi leza wa Abrahamu leza wa Isaac leza wa Jacobo wali wonya kulinduwe eri mwami wakati alimu ulinguwe wabita janza iyago ujamba jago eri wakabita janza ujamba jagwe eri ojindi na agari kusya wana janza iyagwe yagaba aji senda mburi janda Eri wakati wabita janza iliago mujamba alimu. Eri wakabita janza iliagwe mujamba iliagwe alimu. Eri wakari kusya ikuswa mujamba jagwe. Eri wana. Yala sanduka alimu mburi nyama yagwe imbi. Eri yo jitika ikutina tabagagushon. Mheguba utakuswila kuchwi ya jitonde jitari. Ya kuti bayosho machwi ya jitonde jitama mani. Nye mwabona zitondezi wabili, alimu njitondezi wajimu ya gaji sijui. Andibarega mpango 8 alimu. Eryo yoyo tiga ikutina, bataka kushomi. Nekuba kuta filira, uchwi ya jitondezi wajitanzi. Ya kutiba yoshoma, ikwili ya jitondezi ya mamani. Eryo yoyo tiga ikutina, awashomi, walo zitondezi wabili. Nekuba kuta filira uchwi. Iyago, ya kuti yebo uyogwe za menda, amulonga, watila atala. Niganjumu, elio menda ayo, ngotela iguswa murwezi, ayo wabulo atala a niganjumu.
And now, in St. John, the first chapter, and the
elio eno mumusarari Johani, ya kitawani agampango ga 6, tobaratu mpango otu, na agampango aga. Mumusarari Johani, Chapter 1, agampango ga 6.
And there was a man sent from God.
Alimi, wakali mtu wakatumwa waleza, oyo wasina, yagali Johane. Mtu wakatumwa waleza, oyo wasina, yagali Johane.
And in Ezekiel 24:24.
Eyo muri Ezekiel 24:24, ndianda ikunjizia rukwaro oro. Uruswanganya iguswa kujisimia noja gali. Kubasinsimi. Kujisimia noja pia igutekwa. Mujimwishye. Igutijiri monse imani. Iguswa kukulonga. Matari jirogwia kumamani.
Thus Ezekiel is unto you a sign. According to all that he
Agobo Ezekieli, mwujitonde yogulindinye. Wende ya naguli, onse, kwa jita mwujita. Eyo jindi eji, jagu jitiga. Mwujuzi wakutindime mwamireza. Lino atu watamiyo mituesu. Udaindi gamini mburi, mbotubora mwuzira ya bulemu kulingwe, mwuzira ya mupairo.
Father God, We come in the name of
Tata leza twabola muzina yaleza wa Abraham Isaga ajagobo Jesu Kristo mururami
We come knowing that he will hear us
Twabola muguzi wakuti iyo tuhira kambo te twabola muri imuntu umwe oyo wazwa kunjira buyo ubuyage pere twabola munzira yajamba arushomo usoma kuti ejo cha gashomeya eyo uyojijita.
So we ask today, Lord, that thou would take each one of us that's
abo twaromba sunu mwami kuti uyogweza umwe au mwesu oyo uligo rendo lonse kuva kujigamba ugira ikusika usure yabo yake monse mumasena jakumanimina akujula nyoyo yonse akuparura ikuhwa ikwesu ikutiti yale za munhu inga yabora ikuzwa kujuru yifumojino akutira mu myoyo yesu ikutinga twasoma mbulimbo twangwa ijwi ya mwami ali mimbuli mboli yabarwa kuli ndiswe mumatwi yesu yifumojino ero twakulumba nkamba kajwiri yako jwiri yako mbwini.
And now as we see the evil
hours of the future, all the wrath of God
built up in the sky, and the fire that
there could be something something that there would
be one great
strength that would take the nation completely off the earth and the world. Atwambo twagurwa gunje yanchijo wajisi yitari ya bugombe ejo yandisha kujitabobo ero muzba ejo musena wakuskena munsi kulireza baboneka kuswa kuyakulale muzba kuti bugu uliajio bunuzio alimujindi jonse mumagwaro agamba ikubora kwa buzba obu awo atuweze kujengese kwa mwami ikutari kuba ibatolo akukede yakufukura mulimbo yakabede akube kuti tubuge akulisunganya lwesu akube kuti tube akungwisya sunu muli ogo otwakataliga ikuba ago akube kuti miyoyo yesu ipye maningi ikwamana busuba obu kuti uyoba muliro uyoyaga mubuntu iwesu oyo uyofumpa ibinda mujisi e mwami abumboli kupona ufumbwa kubusena potuvede walerega abajiswa abapengede ababo babulide ibari agati yesu abatari agati yesu ibantu bago masena onse walerega juli ago mwami kosalazi ya mulanda wago alimi abananda bago abo baswirira kuti antomwe inga tukonje kuletwa kukungwisya iwini maningi kulibonya ikwakwe inda mbakutanasola ikuba mubumi ikutalibwa kuti ndikombera aba baliko pere ababo bayongwa tepu kunyika yonse ikuti inga baletwe mumungano yaleza mumi pambo tulize kuti kulibyo nzira yomwe eyo mbotukonja kuba membala wa mbungano eyi okonkwinda kukuzyalwa kwa muya pawo tulakabatizidwa kumuya omwe mumubiri omwe ndalombaleza kambo kaumwi aumwi onse kunyika kuti yebo uyojana bulemu kulirwako alimi akube kuti tubambe buntu bwesu maningi ikuti akuwaomporora komwe kunyika yonse inga twaomporora akwaro abobo kobora mwami jesu twalomba eji musina ya jesu kristo amen.
A true sign that's overlooked.
Yitondezo jaga simpe yitanguki ibantu baga andaula zitonde wendo lonse kuzwa kuli farao usigira sunu ero Yesu wakatwambira ijindi ikuti yoba basibu andaula vazitondezo alimu wakati injerani imbyabi yabumambe yo andaula zitonde pere nekuba inga vayotambula yitondezo alimi eyo njarani yayede kutambula yitondezo yabubuki eyo inoli injarani igompeni imbyabi yabumambi kuti inga yope kwa yitondezo yabubuke pere mbuli lugwaro olu lubikidwe kumbeli yesu muli ezekiyeli chapita 24 akampango ka 24 oyi musinsimu wakabambwa ikuba yitonde alimu ejo che yitondezo chendyanda kubandika oyi muntu wakabambwa ikuba yitondezo kuli Israeli Ere mujindi yonse binda mumagwaro lezo waka vele siyaba sinsini bagwe kuba sitonde kabela yonse teba kankwikwa teba kakonze kubanga kuja ta jitondezio ejo balaya ndaula yonse jitondezio ya kunyanyamuwa apalo ba farisi bama zuwa a jeso agati watutondezi ya jitondezio kuswa kuchuru e jeso wakaba wanda utinga bayoja na jitondezio nyebo mwuri jisi igare jitondezio kati nyebo mwala konja iuzi ba mwale ngalenda inga mwalanga kujitondezio ejo nyebo mwati iutina ulasarala usia junza buyoja bubi iutini wakalanga kujitondezio nyigunga Nubagalanga kuli nguwe, kakuziwa kuti wakari jitonde jareza, kuli mbapo, kambo, zisinsime ziyabo, ujatiki ziyangwe, ya kari kuzorizi kwa kumbele ya meso abo, pere bagajiri kulangira jitonde yo. Ombo jiri jenzu kuti bantu, bayo jita ejo, ikuti bayo ya ndaura jitonde yo, kakuli jitonde yo, jiri a, ambapo nchobeni, agati, igapo nchobeni, rino izwaro, ya kanjite mujimo ejo.
And sometimes the torture that that sign has to go through.
Erosi ndizimwe igupinga igupati ogo ejitondezo moye dekwindamo gula gambia. Igupinga igupati ogo Jesu kwaga indamo igutonde yajitondezo yaleza igutuwa gali mesia.
We find out here this
Florjana awa oyimusisimi munini wazina yezige. Wagaba jitonde ya kusumana. Lindi Jonsi. Obo mwagari penzia. Iga pati mini. Busana bumi awa tujana awo. Pagala naguru bazuru wagwe. Waguru mwesi. Wamyanda yotatwe. Amazuba ali magumi. Ali fuga. Lezo waga mwambila kuti abweze. Bunyangu. Kamusinja umi. Ngubika. Ose anto umi. Kujijiga. Kubiswa. Nakujila ziga ansi. Urubazu iluwagwe. Kuhunka, yorala, abimiri, igulala, urubazu, wabumwesi, alike, iguta sanduga, wamyanda yotatwe, amasuba, ali, magumi, alifuga. Amu yeye, eyo mpao gati, kusandugira, urubazu, warulio, kakulala, ikuya, kwa masuba, ali, magumi, one, alimu. Eyo wakati awa, eyo nchobona, zigeri, gati, kambo, yumide, imulandu, wabantu, buzubabumi, Ndiyo bubana, iku ba mwaga, ulimbabo. Mugoba, iku ti, iku zubabo mwe, mwaga lalagwe. Obo, mwaga amba, mwaga, jindi, nabanoli, mwagandi. Takuti, mirandu yabo, iyo ibaru wakulileza. Kabela leza, wina, na yo huila limbi, mipairo yabo. Pele kupenga kupati, obo, imuntu, kwaga indamo. Kambo nzi, ege, ujagere deguba. Ivanji, ivara kambwa, kambo, nzi jintu, jiribobu, chojede, ikumuntu, iwujita.
It's because that people won't read the word.
Amen.
And they won't pray.
Mugambo, kakuti bantu, tababariki, kakutagomba, kakuboleza, ulari endeleka. Elio, ulatuma musinsimi wagwe, kubajitondezio.
The people won't read.
Ivantu, tababari, tababikirima, nukubara. Kabela, tabagombi, kambo, walirogo, bajisi zintu zimbi, ya kujita. Tabagonji kuweza jindi, ikuti, bagombe, iyo baibere, tarijiwa boteli. Tarijisi murimo uguwene, masuba aya asunu, na masuba ali onse. Nyomulizi ndashoma, wakari paru wakati, nyebo murima kwaro aleza, abarua abantu bonse. Leza ulabele siyabantu ikuwa zitonde. Ikuti atondezi zitondezi yagwe. Halimi siindi zinji ikuji tondezi. Halimi siindi yonse kandi kandi kitakuti jiri abantu basale. Ejo jitondezi keji hukwi. Kabela usampauru. Kufuwa zikwa utandwa. Ejo yeye kwa akwalo mujisimano jagare. Mumazwa abasisini. Baga yewa guba ibantu banyongene iwe. Baga ya kuti, ibasi nsimi abo, bagari, banyo ngene nsinga, iuti wakari jintuje mwe jaga rubite, kumise soyabo. Eri barabo na agaba njira iguswa, unkanda, agujita, zitondezio, ero mpawa kuchoga, unkanda alimu. Erio, bagari munga, baba fubaro, kambo te baga zirukwaro. Jesu, wakaba ambila wa farisi, jende jimwe kujatikizia ibubu, bagati, Pwakachisi, imula wamba kuti ikuti na munyogo wafa kakusia muga intu kakutawe utawe ibana kulingwe kuti munyina werede kukweza muga intu oyo kakuzi alabana kulingwe imufu. Elio kati pwakachisi omwe oyo wakachisi babu njina yabarijiroga. Elio umwe mutanzi wakakweza muga intu kabela wakafa kakutawe ikusia runyo. Elio mpawa munyina wakamukweza kabela mpawa wakafa alimwe kusumana na ikusika kuri umwe wajiroga. Elio umaregero mwanakazi wakafa gatu lino mbuboge gati eno uyoba muga intu wani ulibo honse barijiroga.
Oh, I love that word.
Oh, ndabotewa iji eyo. Yesu wakati mulari ena lionse mutaziba magwaro neziba nguzu ziareza. Oh, obo mwanga uyoji hilya ya nguzu eyo sunu ikuti narigwi ngwi awa. Mulari ena lionse mutaziba magwaro neziba nguzu ziareza nguzu ziareza siberega amwi arugwaro. Mulari ena munzira mpati bawa kazumana na gwamba mububuge tabagwati nekuba kupegwa mujigwati pere bali muli bange ina nagati bayoba bange eno pere bayoba muli bange makirandi yankwena ayoswa muli mbabo tabagwati nekuba kukwatizikwa tupona mubuzuba wakulirene na masuba akufika abwami kufika pere kubora buzuba jindi nokuyoba ibwami butafi kubora alimwi obo bwami butafi konkugo ndakanunuwa kobaya kupona abo baroba bakanununwa alimi bajisi bumi obo ibuzwa mumubiri oyo akubweda kulireza wakabupa ibuya kuchoka alimwi ibuzwa umusamu wabumi buzwa bumi akulera wali onse. Obo oimwarumi mububoshi musisine mububoshi ikutula akupa bumi bwabwe bonse kuba jitondezyo kubantu bagwe ujisubulo ejo tabagerete iliotambo kambo bagali ejo chotunga twaita kuti basika nchimwa tebakabyanda kujita jintu yakulita aleza tebakashoma baloba sisi kabera bakabafubasi yabuyo elio pere kunze alimwi kakutawe makani obo ikunji pobatakayanda ikujishoma leza wakabamba ikuti bajibone nekuba jeze pero takayanda ikusumina kuti abo wakali mwemberi iwakwe pere mbwakapede leza wakabamba kuti abone jitondezyo nekuba mbojipede jisi ejisunu leza ululeme akushomeka linda kuchiriaku taka kunza ikulekela jinsu jiri jonsi ejo chotubona ikuba afi ikujitika kakutakwe jitondezyo kukusena kumwi wakali jisi jonsi lino tulerede kujiandaula eyo ndili masimpe kuti bantu abo iba jisi kungwisha ikubotu iwarugwaro bali zinzira ya kulanga.
Noah was a sign
in his day to the people of the coming judgment. Noah is the day when he was considered prophetic. He was considered wakati musinsimi wakayerwa kuba umwi oyo utajisi kuyeya kubotu kabera mwarumi wakabereka jangusu akusumana na pamwaka mwaka kayaka rato yakuli kwakanyina manzi akwalo munyika pere ayo akali mutu sensa ili wakamba kubora kwa jintu yimwi ejo jakali abusege kumuzeso wanyama wakati kubora manzi kuswa ujuru mumirengalenga akutawe kusumba uzya kuti vanji vakali kungabamba kulingwe nditondeze awo pabete sayansi yakali kunga yati ndakwanza kutondeja kuti kwina manzi utalakuya pere nekuba ikuti naleza wakamwambira kuti ayobora kuswa kumirengalenga leza yojibamba kuti ijwi lyakwe lizulire pere kuchindi nokwatali manzi mukuboneka kuchindi nokwatali imakumbi kumirengalenga wina dosi nolyakalokete takwe yakaliko wakanyina chinthu ibobu muli mvula nekuba chindi chonse Noa wakali kubamba ibwato bwa mvula yakali chitondeyo chipona chakuti oyu musinsimi wakashoma eyo chayakali kwamba ula khambo wakali kulibambira kuli nchicho ero fumu wabantu abashoma nchoveni ejo nchobamba ula bayo libambira kuli nchicho Awe kuti ndime mponya awo. Wakaindika nini? Abusu babwa Noa. Muli Jesu ngwagamba. Obo mbojo kuba kukubora kwa mwana wa munthu. Ikuti mamungano sunu alashoma ejo chambaula. Inga nobajita ejo chobamba. Mwabuti mbo tukonja ikuno yaga zibumga zipati ya mayagi na milioni ama dola bumayagi kuyandirira ikupati watu mungwe na zintumbuli ejo na kukambawa kuti Kristo ulabora kufunga jindi. Mwabuti mbo tukonja uzumana na ikulanga ambungano yetu na uzibona kazi handa na ikuswa kunguzu jareza na kuhunka mujimo kazi anyi na ujireta mumbungano na ujisanganya anto omwe nkavela tulajizumihia. Kamba kampo alimi nkambo kamizezo ya mpo na kuimpana watu mungwe ikusola kukomena ikuinda kabunga kachirira. Mwabuti mbo tukonja ikujita ejo chotu kambauga. Iyo njika ilawona ejo. Barisi ejo.
So, religion has became a thing of just a
Baba mugombi wabajintu muli uyozwi dira uyanza jimwi mubuyo na iwuzuri kwa kunsangano ya jintu jimwi.
Religion, the salvation of Christ is not a society.
Mugombi ilufutu warwa Kristo taruli nsangano. Takuli kunjira mujintu jimwi nusi warupona.
Now, Noah was producing what he was talking about.
Ino Noah wakari kutondezi ejo, chagari kwa ambaura. Wakati, kubora zambangure ya rubeta. Kunjarani itarureme. Kiroleza, uyotila kuswa kumaturu. Nihula, alimu, uyozuzia manzi njiga yonse. Alimu kutari, ikuti wakari kujita ejo. Pere, wakari kubambanzila ya matichiro. Akutamba ibantu ubora kulinchijo pere tibaga muswidira. Pere Noa mbure musisimi wakari jitondeje unjarani eji jitendeje ejo jaga sampaurwa muntu oyo wakaye iluwa guba muntu usondogede ikamamba jituji mwini uti wa wakanyina jihyo kubusena bulibonse na yatagari magwini ejo yatagari kuno ba amulimo uli onse wanchi jo. Pere eo njonzi labantu mwaboneka kuye ya sunu. Gala kwenye kuye ya busena wama yubiro. Chibotu nzi yusiro. Jabuyo. Chojiyo kujitila. Gaguli kuyina walo. Kakugabi jisamu. Na mwara. Uyo siara anjiga. Kujisi usena wama yubiro. Muna Kristo rijisi. Mburi mbonda gamba. Mazuba. Amu nsondo. Machonto aga inda. Na kuye ilwa kubusena bumwi. Mwamukwabwa. Chaguli busena wama yubiro. Busena wakuita mugati. Wako mtu ida mwuri chijo. Yagubinda. Kukubiyabi. Nyo yesu yonzi. Ibu ntu uwe suwonsi. Mzezo uwe suwonsi. Mwuri Kristo. Wato gwariza. Wabu wabirizi. Pere Noa. Siku nyongana kuyeya. Wakayeruwa mkusuba obo. Winda mufuwa. Wakugamba uga. Hakujitaji tondeje kumbele ya bantu. Iwa paru yenjezio. Gapa njiga mulandu. Gapa njiga mulandu. Inda mungu yaga ibuato. Gaguli wakanyina manzi aguti. Uimpa uirewo. Wakapanyi gamulandi. Baiberi ya gamba. Uba Hebrayo. Chapter 11.
He condemned the world and saved his own house. By preparing.
Wakapanyi gamulandu. Kuna inanda ya weini. Inda mungu bamba. Kwa jitonde jareza. Jambeta. Zagari kuora. Kubusu wa obo. Ino nchuntu jabulemu.
Later years are come another sign.
Miaga ya chirira wakasiga jitondeje jimbi. Oyo wakari Musa musisimu. Eja gari jitondeje jareza uri Israel.
They'd been 400 years in bondage.
Bagari mugange kwa miaga iri mianda yone. Yoreza wakabamba jitondeje jabo.
Just before deliverance.
Yakutana babu yo wangurugo. Eryo wakari jitondeje jaru wangurugo uri Israel. Jitondeje jaru beta wege pita.
Noa
wakari jitondejo kubantu bagwe. Jitondejo jarubeta kunyiga yaga swega. Siguta shoma. Nganya manzi ayo aga siganyiga. Kunyigizia inyiga yaga li nyenzila ilike. Yaga futula Noa. Ijintuluzo tuejo yaga li uonja umufutula. Wakari rubeta. Ijintubio ejo yofutula mbunga nosunu ndubeta. leza uli mukubika lubeta muguwa wakubinda iulamfu pere Noa wakagamba uga nchijonya wakaba jitondezyo.
And now Israel, after 400 years, they begin to cry out.
Ero no Israel kumana nyaga iri nyanda yone. Yagatari yagulirira rwangu. Yoleza wina na gali bununa imweni aguli tondeja imweni kusigira abantu bakwe. Nobagali bambira utambura ejo chaga tondezia. Ino o, ino inga jambwa ponyawa. Ikuti eji. Obo kutileza wakasia isi eji. Kajiri ajiswe.
They know better. Newspapers has published it round and around and around.
Farijisi gabotu mitende. Yagaji mwaya kubulea. Agonse, agonse, agonse. Kitondezio ya kubora kwa kwe. Yatondezio kwa. Elio. Garazi manana kuyabuya mburi. Mboba taji bikirima. Banyina ntamizyo. Tulimu mamanino. Leza utuma buyo basinsini wakwe. Jindi bantu. Noba anda musinsini. Leza ulatuma jitonde jagwe. Jindi bantu. Nobali wambiri degu tambura. Jitonde hiyo. Pere jintu nchaguti. Ibantu ganji. Barasiga. Bubusena. Koba yanda unyanyamugwa. Na bayanda jimu. Tutonde zye jitonde zye. Uswa kuchuru. Peleza jindi. Natuma jitonde. Aho. Tabayandi ujibona.
So it's hid from the eyes of the wise and prudent.
Wawo yazi swa iguzwa kumeso abasongo abasima. Kuti yobu nunwe kubana abo bayoye. Kalaga kwa kujibona. Iji tondezio. Wawo Israele mbuya gere de kuhiba. Jindi mwana mbotu na kashirwa. Jindi nubagalangalanga. Akubona winda u. Jindi jamnyaga eyo. Njobagali kupona mo. Bantu bago. Bayoba benzu. Kwa mnyaga ili mnyanda yone. Mwenyika nyenzu. Kere mpao, njoba kwisya. Bagede kuzwa kuti jindi, jagali afkafi. Ere jindi, nivagabona iuti mwana mubotu, wazyalo. Jaguti, abalo banyina, bawisi, amlam, jogebedi. Tivaga yowa, ilao ya mwami. Ereo, agamusimpa mwonya, mumulonga. Okugwa gali ntare, kagwe, aimui, yaga gonzia, umuruma. Bagabona kuti wakari jitonezo. Pire tiba gaji bikirama. Tiba gaji bambira gulinchijo. Leza wakamuleta chobeni mugati. Akumubika moonya munganda ya wami ya falo. Akulegila falo kumugomezia. Akumupagu yolonsi orondwa gali kukonzia ikujana. Ikutondezia. Leza obo mbaji tazinti. Halimi mpao wakamutola gumbo yankanda. Umulegila uluba. Onse wago. Talao wakali kumuisya ya indi. Leza wakali kumuisya. Talao wakajisi miyaga ili magumi one ya kumuisya. Pao leza wakatola miyaga ili magumi one ya kumuisya. Yumulegela ikuluba gonse ikwako kuisya wa mtu. Kuisya kwa leza. Talao wakali kuisya mwana ikuba musolori. Miminisi kuba sumamba. Sigurwana kuba fala umbi wakali ikubora oyo. Uyonga wajata ege pita kumasena ayo. Abolemu kuendele siyama si onse ambi. Akwaba mbagu pa mitero uli farao. Perezo waga mutola gumbo yankanda. Kakwisya lonse uzwa kulingwe. Elio waga mutondezia. Mujendi jama miniti ali osani. Minda kujiteo jiaga. Kuteti waga lide samumi. Elio waga kwisya kuyo waga onse uzwa kulingwe. Kamu jitakuti alibambile. Wakari jitondezio. Leza uyanda bantuba kwe ugomba. Ilo jindi Israel niyaga teresi kwa maningi. Mji mojiri bobo. Yaguti hewa kajiri kukonzia. Uya ambele. Jindi jabo. Yaga zulizikwa. Halimi miguli yabo. Yaga imdizikwa logo. Iwinda. Mboba kaya. Kao baga tariga kukomba. Kabela jindi bantuba tariga kukomba. Paoleza. Ulatariga kuswiri. Jagari jindi jachu ilaleza. Iguti lizulizikwe. Eri abobo jindi, amulamu, ajogebeti, nubaga wona kuti, jagari jindi, jachu ikuti risuri zikwe, baganjila mugu gomba, kulireza. Eri oganji, gubabo bagomba, abo, bamu ibajisi, imuguri, bamu abo, mba jana, ijintujimwe, gubabo bagomba, abo, bagasarwa, igualeza, ujitabobo. Kwali kwamba ulajifu mojino, utafulele kalimba kula, ujende ni kwali igulinda. Binda, mkotondezi ya umwini, wama bodela, azi ya kunyua, mkule mega, azintuzi mwi, ikusila kumbungano. Wakari jintuzi mwi, jaga wambua kujatizi ya mtu, umwi oyo, waga, uzuwago kuno, oyo, waga jogera, ufe wa misanga ya tombwe, na agamana kupone sukwa, kulenge. Nagati, ino jusi siansoni. Abobo umwi waga ambisya akuti ejo nchintu jiyo sio ilogo utantamula jirigo ufewa misanga ya tombwe nagati ndiju hii kambo ngujabolosi elio nagati ngujabolosi elio nagati elio ya moto wangi ngujirega fitaku tinguzu zialeza zira alinduwe ngilizi balo mga nabobile kubumi wangu wangu matali yo wonse balo ibagali igu yanda igu babantu baleza Umi wabo, wana kumusole labuyo, wia kuli Kristo, wakatari ga udonega musanga watombu, wakari kufewa mapagete, osanwe na isambomu, aguzuba. Kala ibuyo, agudonega buyo omwe, agutari ga u. Guzuba bonsi, eri wakasola agudonega, ombe musanga watombu, kabela jitu yumi, teja kumusumizia, igu jejita. Wagenda kuya kuyistofu, mungoto aziba kutima gwaru, alagasya zintu izialo. Kamera waka jula stov, akusionkaji pagete, mustov, elio, ejo, jagamana. Oga mulamga na umi, oyo, waka libi andaguba muna Kristo. Kamera waka sore gampa gorela. Waka lirila mwami. Waka ileta, igwa mwigi, yobile nazi otatwe. Elio, naga pembenugwa, mjimo ejo, waka ziruga, elio. Naga pembenugwa, kamera waka lijana ange, uinge yarubwa, gauma gagaba. Ganyongene. Yazu kakunjira munganda, kakubinda nchobeni. Kabela waka kwenpa misanga yagwe ya tombe. Kabela waka fweba ipageti. Katana zwa munganda, mangoleze ayo. Omwebio kutobela na aome ombi. Mwabona umwe waka itwa. Kave mtu ugonja kubora. Kulindi meji tata wangu. Wamubela. Alivonsi abo tata. Bandipa. Bayobola kulindi. Inoruja njezo. Waka hambanzi. Wakari wumi ule umi wakabu bona togonzi ujibona chitaku tileza waji yobununa jirisi sidwe uswa kumesu yasongo abasima kabela waji yobununa kubana mulibabo bayoyi mbombo wa amamu ajoke bedi wakari zukuti jagari jindi yola jega nafwa filogo elundi andakwa amba eji ujindi nendi kanana nchijo tari oyo uyanda na oyo uyilana nguleza oyo utondezi aruse Mbombobo, nguleza. So today, abobo sunu, oo, amulege eji mkukwe ilogo. Iguti, sunu, leza, wakamuita, kabela, magari anda nyaguswa uzintu, siyanyiga, kabela nguzu, siyabule izialeza. Ya musalazia iguswa uzintu. Mwede, ikuba ibantu, iwako mene maningi, abobarigo mungiga. Wakari mamilionu, abo, bagarigunga, bajigita, iguti, nabagagonzia. Teba kakonzo, kajirija po, ikuti, bajitambule. Obu mbobu subaji ndimungano, no itwa ikuzwa. Wanda nisigwa, landeni, obu mboya kabete. Ii, jindi wantuba tariga kukomba. Jindi Israel niyaka tariga kukombera musisimi. Leza waka jisimu musisimi. Leza waka jisimu musisimi. Jindi jonsi, kamboleza jonsi, lantamo yomwe ambe yabo. Waka jisimu ntu waka bambidwe. Hele, wakari kulindira ibantu kuti banjire mkugomba. Ibantu kuti bamuyande. Obonzira ya jiko ziano, mboni konzia iku hamba sunu. Totu yanda sunu, kari surubu kurusho. Iku tari mtu umbi, kukabungwe gamu ikapati. Oyo ubamba inkamu kionse, kubagabunga, gomwe. What we need today is a prophet. Amen. Sent from God. Amen. Totu yanda sunu walo musisimi iguzwa iwaleza. Ujisimurumbe oyo uyo tapatila njiga. God may have the man if the people just... Leza agonze kubawa mtu, ikutinaba ntu, balibambira, hivyo nkambo ganguwe. Nyomulis ejo, chenda ambaura. Olejisi, antela, olimubambide, kubusena bumuimu njiga. Pereba ntuwele de, umuyanda. Leza, tamusu ngrizi ujita izuku. Nzomu tayandi, mwele de ujianda. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness. For they shall Alajo abafuka njala anyota yabururami kambo bazoku tisigwa mbombobo Musa nagamana kuziba ibantu ibagamana mugini gakaji bakuti gakali kulite musora bagatali kugomba Bagatalia, ugombera eva kuti abatumine musolori na muntu umwe kuti eti abagwise eriyo wakabatumina muntu musisimi eyo jakali chitondezi yo jakwe ino kuti na oyu muntu takali musisimi kuti na gabuga ngati ngirisi kwanza wakupampo mumpi Israeli yakali chisinguzo ikuti ashoma muntu oyo kambo leza zindi zyonse kakutakwe kukati ulatuma musisimi ndambire jindi Jomwe, mubaibere ejo, yaga solaguwa. Walo musisimi yonse, oyo, mwatuma, gajisi, mbubwa mbamba, imwami. Walo Davida, mwini sikwanza wabupampu. Mupati logo, mumpi eyo, Israel, mwaga solaguwa. Halimi neguwa, Davida wakali musisimi. Ilimasimpe, mwaga pete, wakali musisimi. Davida. Wakali kulingira iwa ntukuti bale, hagu ya ndisya, moyo wabo, igungwa musisimi oyu, mwagali biyotuma. Uwini wakali nkamu eyo, ya gamba ikuti, kakajita, bata kajita, ya katondezi ya kumani ikuti, tebaga, ulemi, kakanyanya mugwa, ibu yo, onse, kakulingwa, eyo baibere, ya gati, iwa ntu, bamisho wa mishobo, ibaga inka ambabo. Ino wakajita nzi, wakali tapenzi kubusena munkanda, marimi, zindi vyonse, jigambyo jinda ya jitwa. Oh, ninda kwenja ikubamba eji kwa logo ikabotu. Zindi zionse ezi oleza natuma jintu ye mwe. Uli kuliko siyanisia kumwe. Iwa kunyama ikuparangene kuli nchijo. Winka anchijo. Zindi zionse. Yonse jintu ye mwe. Uli jendehya kwa nchijo. Ogo. Ikukara mugati. Iwotu ubuyo. Abantu. Ere musisimoga simpe waleza ulakara ambubobu mbamba imwami. Uina naswa urugwaro o. Iutina wakatumwa waleza. Musa wakakara nchobeni alugwaro. Waleza wakati njoba kwisha. Wakati kuli Musa. Nagutuma kuti ujite mulimo. Eyo Musa wakajisiruzi. Wakaswa analiza. Wakajisijwi ya mwami. Yambo agoleza nchatuma basinsimi. Yambo kakuti bajisi jwi ya mwami. Jwi ya mwami libona kubasinsimi. Kabela ikuti tajisi jwi ya mwami kwa kutitarimu sinsimi. Kule kule kwa zia nisha kunji wawunyama ikusora guamba ikuti mbasinsimi. Mujindi jonse kuinda mumakaro. Pere lionse baratantamuwa kuswa uji ya mwami. Pere musinsimu wala simpe ukaranchoveni ajwi. Ino mutalubi gabaruru ago. Imusisimi waka simpe ukala ambu bobu mbamba imwami. Jesu waka tujengezia mumasuba ama manindo. Ejo jiyo jitiga. Tere I imulanda waka simpe. Musisimi waka simpe. Tagagi uliku kala nchoveni ambu bobu mbamba imwami. Musa waka kala amwami wakari jitondezio. Wakari jitondezio uli Israel. Iguti imusuba ibwabo. Wago angurugo wakari afafi. Kabela wakari jitondezio kwege pita uteti musuba wama manini ahabo wakari afafi. Kabela baganyi gira uya muruizi rufide umane impi yonse ya farao. Wakari mamaninu anguzu ya mpi izi abo. Harimu musisini wakari jitondezio jama korero ajisi. Amujeye oboleza mwari mupati harimi abutetete mwaberega mo. Masimpe, ibuti, utaide inga wajihisya. Zaide, galerete. Amen. Ibuti, nabasige, muzirindi, yadana. Bia ege pita, daga gonzo kuhisya, ibuti, oi, wagari musisimi, ibuti, wagari. Kamera oda, yagari afafu. Kunji buti, inganda ya faro. Mwage, dekulihira. Pere oyo, ngomu shobo, oyo, utajihi. Oyo, ngomu shobo, wababu. Bata juhuishi. Yonse. Jinde ejo. Musa waga ima. Garanga winda mpurungito. Ejo. Kubana abo ba Israel. Kaba inda wo. Uli Israel. Uli Farao. Ibagari wasige ababwa. Uli Musa. Ibagari wasale baresa. Ibaibe yegati. Teti Musa waga sala. Waga mamba iu sala kwa wemini. Iku penga. Usampa orirwa Kristo. Wehe ya ikuti mbuhu mbupati ilogo. Iwinda misalo ya jiri. Kambo waga hwara jirumbo. Musa wagari zikuti balo te bagari basmatika. Balo bagari bantu baga jisi isho mezio. Nini, wakalize kuti wakalini haka konza kubandu pake deku jihiba iluwapo wakalize imweni mulimu wakwe wakabete kere deku kujitwa wakalize kuti leza wakabusta maganzi ayo pere haka konza kubambira pere ufumba kuti wakalibofu ulinchijo ulinana wakalibununa imweni jantangana ikusigila wakaiwa pao wakabona jitondezi ere wakajihiba wakati njopa Israele jitondezi wakweza kasamu aga wakasanduga ikuba nzoga wakaswiriri uli eji pao wabika ijanjari yako ujamba yako uligwisya uliponya iwako ujinsenda pao bayo jishoma ere mpao ikuti na tabakaji ikabwe semenda ikuswa kunairo kunselero kuya jatiri atala yanyiba njumu kabela menda ayoba kuro ijagari jitondezi yo Jajisi, iwentu kwa yojishoma, jindi balo, ahu, ibali bambili, ikujitambula, kwa yojishoma jindi, bagubona, itonde jareza, kajiberega, kere jisi, jisi, ijintu, jimu ijandeni, abobo, wakaji pajonsi, ijitonde. Nizo wakabelesia muntu, muntu mugombe, musisi, nikuba ijitonde, kama manino, ajimo, ijajisi, umusa nzaguya. Leza, kututumina umwe ombi, kubusia, umwe ombi. Utina bantu baleza wangira ubambera jiribobo inga wamugusa wajibede bantu belede ikuba muguri oyo balede kusisimuga balede kungwisha balede kusiba obobusuba mbotu pona mo alimu obobube mbotu zingore jide labatana kusola ikusisimuga mnazimalancho bani kupona mburi uyo mbomagajita yonse lede kuyaganganda mpya unomaga lede kujana moto gara mbotu kuinda ibana jonsi Ndede kujita eji. Oh, so kunjilogo ari eji. Jindi mwawisha na kukwe magani. Ewe jiriga botu. Perewe deku mwisha mwesu. Ikutizintu ezi yonse siyo loba. Yesu wakati mutayo oyu ugonja ikuchaya mubili. Atomiki bombu ya Russia. Mutayo oyu ugonja ikusandura mubili oyu. Ikubarusugo kwa forogani. Umamine timashonto. Pere, amuyowe oyo ugonja, ikusandula mubili, mwizila eyi, akusoa ibuntu mugehena, mwajibede. Mbole mbodagali, ikubandiga, kuli dokotela, mwusena, mjibadela jindi bamba, mwagali mwe. Mwagali uamba ula inzila sayansi, mwagali impati, ikubelega, ama gani ambe, aya mubili, akubika imusamu, mwuringo, akubona igambo, chonga waja, igasunda gamwi, akuhuna, Imbuto ya bumi. Ndagati, yeyo chivu watu maningi. Yeyo jilabo terezia. Ndagamusirira. Mwaka indiga nini. Ndagati, dogotela. Yeyo chivu watu. Ndarumba yeyo. Yeyo jiriga botu wago. Ndarumba masimpe. Kulideza nkambo. Kaje. Perelanga. Imugubelesia bumi wago bonse. Awusola iku jana jitu yumi. Abolengi. Perenkambo nzi. Jindi yumi. Iku yeya. Ya oyo wakajirenga. Oyo wakajipanga. Oyo sigwanza wanchijo. Leza ngusi kwanza wanchijo. Mbupati unji woti mbabede jirenga winda ibulenge obo. Mwaga panga hambo nzi totubika mwandurisisha unji logo abulenge. Laguli tatuyei siya jirenga oyo. Mwaga panga imachuru anira. Nakupanga mubili abumi. Ulago nja unyonyo na kufumbwa jindi chayanda. Kambo nzi ziagwe. Eji wajintu jibotu logo. Ikuwelega amubili wabuntu. Kularumba ejo. Wala wanze kulonja iso iguzwa kumuntu omwe kuya kulumbi. Weza oto utambotu nini. Agu visya iso iguzwa kumankorio amuntu. Agulidika kumankorio amuntu umbi. Kabera oyo muntu inga wabona iguzwa uliso ejo. Ejo nchintu jibotu logo. Wakarigunga ikutina mutumbu jindi nchagarigunga. Uyaku kutumbuga muhwanda. Halimu ii muhwanda. Tagari igonja ikutumbuga. Wakari ikubamba wopu. Ikuti muhwanda. Tagari igonja ikutumbuga. Mutumbu na muhwanda wabire wadafa. Ejo boja kabede. Pere nyevo tamusori kujungwa ilanji. Yagarandeni ndiza ikutaba. Pere sunu balagonja ikuweza imutumbu. Ama na igare ikuba. Jimo, jaguba amu, wabona ikuti, jindi mutumbu, wakwalo, najitandila gu, kuzindi, jagu tumbuga. Wabona balagunza kukweza mutumbu oyu, kuya kuganda, agupa, kukule bugagu nini, kukukwisha imwana oyu, ikuba aguziawa, kuziziwe, ikukweza muhanda. Tularumba ejo, amunambi ejire mga jimwe, na mwasimkaga varufu, agusana, awa amwe, ikunzila eyi, ya manzi mudolopu, agulangila ejo, ijetiga, kuka varusi, igapati. Bayo botoga. Pere neguwa inga. Kwa kosa na guru. Ikujuga kubogo. Gwinda. Umalere areza. oyo iye ngulu sya kulowa obo inzira imwe ndindi kabiri akuterekeza ikusunguluka inzira imbi munafuna bumi bwa munthu nguni ukonja ikuchita ejo mundaambile iwosola nsinga mpati wosola nsinga mpati abusena awa umwe mumanzi ndindi napompa ikuswa ka kuvarosi ino inga yachithanzi mukachikosole lomwe akubona ejo ichitika wina nzira imbi yakuyenguluka ilede kubothola ikavarusi kusule ikutuleza nataka kamba nzira yabulowa oku yakuyenguluka umwayo yanjonya ikanwe kukakwisa umoyo nkhapera inga unofike zinthu zonse wadiminina ikanwekako lwakali lufu yanjonya zinthu zonse mwakosola abusena kumwe obo wakutchula nsinga mphati na chinthu imwe ni lwakali lufu yanjonya kukosola kanwe ikako inga unofide pamana inga yabothola njonya ikuchoka umoyo wako alimu inga yakuchaya pele leza lino tuloyeya kuti nchipotho kulayeya ikuti nchipotho elo kulalumba nzira sayansi mboijisi alakonja ikwanga msinga ijo yabulowa zipati akuziresya ikuzwabulo oko kulikapotho konse pele nguni oyo umwi wakabamba ejo mwabona tulanga konse kupolenge akulupa jirenga wanchijo mwabona tulanga kuzinthu ya nyama akulupa konse ichinthu chakumuya obo mbotichita lino basinsimi baleza kala bajisi jwili yakwe akukhekha mbo ibanthu chokabashoma akukhekha mbo leza chakamba kuli musa wakamba ikaindi kuya mumathalikiro manji mukulonga indi chonse kuinda mo ikuti wabora umwi akatika oyo wakali simuya namusinsimi eno mbobuti mbotiyo ziba zinthu ehi wakamba indi amba chinthu chimwi nthapela chachithika wamba chinthu chimwi chimbe yabora kuchithika awo amuchichoma mwabona ejo nchithondezyo abopo lapha jwi lyakwe kuthali kubasololi ikuthali ibendelesi banguzi zonse phere kubasinsimi Khrushchev takali chithondezyo kunyika phephe munene Hitler takali chithondezyo kunyika pere kumwi kusena bomwi leza uli chisimusisimi imuwombe ulindila wora yalo nchithondezyo yalo nchithondezyo ejo chiyophanyika imulandu akufuna mbungano imusinsimi eliya wakali chithondezyo mubuzwa bwakwe musinsimi eliya ikupa wakali chithondezyo jaji byaleza ilubeta wege pita akwanguluko mu Israeli ikuti naba kali kuyanda kumushoma wababusuba wabubyabi wa eliya chindi baisraeli bonse nibakatantamukide kulire bakachokerekide mujebi bakarubide imulawo ibakarubide makani akwenzekwa ikuswa kuyinda kulire eyo jehova mpati wakachulide ku Yerusalemu khapera wakabakwisya ikuswa mwege pita khapera musisini mpati muli musa akatikapo bakalichilubide tulachiluba nyepo nuba methodisti mwakaluba John Wesley nyepo nuba Luther mwakaluba Martin Luther nyepo nuba Baptist mwakaluba John Smith tomanjiswepo twakaluba Charles Finney mupati maningi wabo onse wabo yakambwe kuti pesenti ili makumi alifuka achiloba yabasanduke ba Finney pakasumana kubakapoti pesenti ili kumi achiloba awosanwe bamuti balawa mumwaka elyo ba Wesley nkhamu yakusali yakali usumana na ikuwa pere pini wakachisi pesenti ili makumi alifuka achiroba mulomwena munini ukothede bobi warubu bara amutwe wakayuthuka yakuchika mbaukiro akulanga konse ku banthu ali obo elyo banthu akali kunga bawuzuka khambo wakakhala musokwe kuzwa bomwe ikusikira muya usalala wakamujata wakachita wakali chithondezyo mamanino ikuthandira myaka ili nyanda yolire yakainda ulupukuluso ora lupati Wesley abamwi ndopakachisi elyo lubeta ikaruthalika kuchitika wakali chithondezyo eyo njala ni mbyabi eyo nzira eliya wakali kuonja kwima kuya achamba akusinisya alikhepuyo takwe munthu wakali angwe pere wakali chithondezyo yalesa ibamwe pa izi bonse bakaunkhide ahabu munzira yabube bupya bakanjide muupya bwanzirani eyo pere obo ahabu mudhara ahabu mudhara alimi lonse ubono ilwakwe lunji khapera zakaleka bonse mukatoli na ikutali ibunakatoli pere ikupanga nchinthu ikozyanya mukukomba mithuni vakaita mukusana avo pavakabva ipakwamupeni vamwe vakari ivonja ikuomba inzira iyi vakangoroko ipoyo nyepo inga mwachita kufunga chomuyanda iyo vakabva mumushova oyo wachimo iyo nzira eriya oyo vakaima ikuya ajamba ambopopo mbwamba imwami oleza kutupa vanthu muli oyo takoyo wete kwambira jezebele kuchatikiza chimo chakwe taka munyowo wa ahabu takayo wete kuti wakalilupide wakaima ajamba akuyenda kumbere lya ahabu akwamba ikutala kwalo mume ikuwa mane kawitire amen ino wakali nze chitondezo kunjera ni mbyali sena Israeli yakachipona pepe vakamuseka vakamufubazya vamba kumbere kuti kuyova chilanga kuti inga kuyova kuyova penzi inzala ipamba kabera wakasinsima munzira yajamba ikaimbwi alike ambopopo mbwamba imwami vamba mwami vajaya vonse do ivakasimbe vakajaya vonse do imevu yoluzutu washara oyo wingwi achwiri yako ino likali penzi yanzi ichwiri yaleza eliya wakaliyanda kukhala achwi wakali msisimi wakasimbe ivasinsimbe vamwi vakalambide oh tachipambirwa ndano lupati jehova takwemakani nyomulizi jehova kulamakati lilerede kupa chwi ilyakwe elyo eliya wakaima ajamba kuchwi elyo ambopopo mbwamba imwami leza wakamupha kasiye kasontho kuzipa pomwe wakati ndichisi bali chulu zili chilopa eliya ikuti uli kamboni apusenawa tavachisi jamba chini yakuswa awuitamina ali mukuyopa muzitheo lilede kupa mumyoyapo mbasike pangu tavanakutamina palimu palayowa kuchichita pere ndikupha chitondezo kapera kuli chitondezo poima akusenawo akuima achwi iyangu ndokumamera kuvapha chitondezo haleluya leza kutotumina chinthu chimwe mbuli echo chiyopa chitondezo chachiri yaleza elyo zichomeze chonse leza zyakachomeza zyotondeze kwa mumunthu oyo khambo chitondezo chitondezo chilupwa oh pakayeya khambo apo wakali mwami muphati alimi masi onse akamuyowa ayo akali imapothu ibereke pere eliya wakali chitondezo chachwi oyo ngomusinsimi wakasimphe chitondezo chachwi avaokuchindi nakali chitondezo chachwi ivakamuchomape ivakanyina mphindu angwe wakali chitondezo kulimuka mufu chiyendereza nakamulayira kuseruka kuchirundu chakalimereki ikuzwaku kuthala kukalonga kakerichi ikamutuma kuseruka kuya nakamana ikusaninwa kuli pachikwangala khapera ikalonga kakayuminina wakenda kuseruka kung'onda yamuka mufu ino mbusena kumukamba usi bwakunkha pere wakaseremwera kuya khamboleza wakamwambira kunkha pere wakaseremwera kuya ngati ndamulayira kuti akusanine wakaede kupona chitondezo wakaede kupona chitondezo ngakuli wakali kuposena kuya ngachisi ibusu iwonje ikwakuchika chipunge chomwe alwakwe amwana wakwe imulombe ikuchirya misazi ikubweneku elyo mafuta akubwene musazi ikuchisya ikankhwa kanini akuponena nkhako wakati ndili kuposena awa ikubwezerera kusamuthobe achifumo echo chachiimo chiyosya chisuka akupsya malinji chindi mulombwana mudala uponeka ikusu waboya ibunji masusu kalengerera usule yakwe wakaiuthuka awo kapera umuthwe wakwe walubala ngaubalama ngayeme kumulyango ngati kondiletera chakunywa chisontho chamanzi alimo wakati kumbi poleta musuma omwe mujanza ichipunge wakati tandichisi busu ibunji ngili kupusena awo eno kubwezerera tusamuthobire kuti ndichike chipunge chinini cha mwana wangu ichisiviyo ikukhwana ikujika chomwe ichakwe andime tiyo chilya nkhapera tufe wakati uthayowi khambo mbupopo mbwamba imwami oyo ngo munthu ngotuyanda ndipo kali kuti pepe lino langa anthola chachitika muchizi inga ndiza chachitika kandizi pepe pepe eliya wakali masimphe wo mbwamba imwami echo chisuwo tachikayumini yalo insazi tayikayo minini ikusikira ukuzwa oko lesa wayotumangula anyu amen tejowe ijakere kekuba chitondeyo chakwe chikukwene imini yambungano sunu akamala eli yakukhala we kwakayindika nini wakachisi umulombe munini wakachiswa ukuchiswa ikwakwe wakati ikupiloko mani wakanyina ikuyoya wakashala mulingwe wakafa pao wakachitanzi mungano ikwenekale zithondezi ejo pere ichinthu wakabolera ikuyo mtenda inini yachipukira mbuta yakufambana kuyanda kupha kambo kumungano kambo kachijo wakati kuyanda ikupha eliya kambo wakati yepo omunthu waleza ino wabola ikuno iku ndiyeza izipi yangu akuthola ikumi kwa mwana wangu eliya wakabwesa mwana ikatontha mudzulo uneloli oko nkwakali kulala ikamulasika akulo ikwakwe mwini wakali ololo athala alingwe ikati mwamilesa aleluya kojosya ibunthu bwa mulombe oyu elyo mukwanda wakasinsimuka wakamujosyansi oyo mwanakazi wakalanga kumwana elyo mphawo wakamulanga pawo wakalizi kuti wakali chinthu chimwikuya wakati inda kuli eji ndilizi ichwi ilyalesa ili mumulombo wako amen wakali chithondezo kuli mukamufu oyo ini nakabona nguzu zyaleza oyo ufononosya na kukonzya kuja ikubusya mwana kubumi wakati winda kuli eji ndilizi kuti uli munthu waleza wakachiziwa imasisunu inga achiseka mbuli mbopakachitha ikaindi te pakachisoma pere oyo mwanakazi wakazikwambe yakali chithondezo ikaindi mbuli mbwakali chithondi ikubusya mwana wakwe imufu kujoka kubumi yalopa sinsini mzithondezo yonse iziyaleza inde eliya mphawo nakaitchera ikazekera kati ikuti naleza nkuleza amumubereke ikuti na bala nkuleza amuberekere sa obu tikwa pabusu pa kugambya kuli eliya suno ikuti natunzenyu nkukaleza amutuberekere ino tujisinzi mutunzenyu ino twachitsanzi tatujise yinthu pere nkhamu yabubi tatujise yinthu pere twasvekerwa ponse kuthandira ivenso maponse winda mumasi awa nwiri yainda taswekerwa imasi ambi obire na otatwe kuya ucommunism tuli mukutheresya ibanthu kuthola imali abo akwatuma kuya kukusanira ibanthu abo ibasanduwa ikuba ibana communism kufumbwa buyo ahula mbube bwakupha opa mbombobo tulayitamina kuba bana kristo atube muli bana kristo kali ikutali kuinda kukubasanina izinthu mbuli ezo ejo chichisi ikunini loko ogo imunthu wozizikwe wamoyo mukotu uyochitha ejo obo mbukombi olo taruli lufutuko ibanji maningi balajana ibukombi lufutuko ikunyongana ibukombi nkusanina mamuka mafu apachete azimizi obo mbukombi pero lufutuko kuzyalwa ikupya ikuba kuzyalwa ikwabili eyo jiri ande ibukombi muhammedan mbukombi uli bukombi bunji lino kuthala kuchirondo chakalemere ibuzwa obo mbwakayitira kazeni elyo wakayita ahabu aziyulu za bapaizi abo ibakali ikuzulikwa ku temple iliyathubungwe ithwapo wakabayitira kuthalathala iliyachirondo chakalemereki ngati amubole kuthala amundiswanganyi awa njosunda nkhamu yonse ino wakachithanzi wakachisimbu bobu mkwamba imwami kakayowa wakati amuthule musule amwite kuli barimu amumuleke leza oyo uhwira kuyinda umuliro abereza apopo opuzwa ponse kuzakuseni mane niwakayinda yusufu kakasothauka achiphayiridwe kakalithendaula ipeni kakakwira kakaongolola eliya wakayendeyenda ponse ikati kamuongololesya anini ndiza wayinkha murweno ilwakuzera mswi naye chinthu chimwe uli kupusena kuthandanya naye chinthu chimwe kambo wakachisimbu bobu mkwamba imwami wakakhuthira wakachisijuliyaleza mweso muchize ino nkhunje kuti umunthu uli onse nkwayanda ikuyinda chisomeziyaleza leso wakati uyochichita uabrahamu wakererezya ileza kuti ulakonzya ikuchitha ejo chakamba achicho wakaleze kuti leza ulakonzya kuchichita khambo leza wakamba bobo apopo wa apopo wakapayita ikuti babole ikuthala kuya elyo apopo vakalithendaula peni akuongolola akukwira kuzwa ponse ikusikira kuchithuzyo chakumangolezya pere eliya amulangirire ejo nchakachitha ichinthu chithanzi nchakachitha wakakunkhulisya imabwe ali makumi abiri kubantu omwe neza taba ujepe tubungwe kwabaura mabunga pere ikutalireza umi wati saa ulimuna kristo ndimuna baptisti abobo ejo jiribyo mburi ikwa amba kuti ningurube amba ndimuna methodist ejo jiribyo mburi ngurube alimi ulireza ndamba saa ulimuna kristo mbuna kristo yebo erete ikwa mburi kristo ikuleza wabamga kila mburi nduwe muya usala mburi mwaga wa abuzu wa pentecoste ikutari ikunya nyamu wakumwi pere ndamba pentecoste indi mwabona chibotu ndimuna pentecoste ndimuna oneness ndi ndimuna trinity ndi oma ilibyo mburi kwamba ikuti wakali ijintu jimwi jimbi kajambi ijintu ulireza ejo jirandanya ejo chijo yaga jitiga kumusanga kuya agati kabapayo ilio heria waga kukulishama kwe ayo agali kumi abili anto omwe kutondezi ya kutuleza nguleza omwe wendeleza onse babo wagabunganya anto omwe abobo jindi yaga bikanto omwe mburi obo waga jaya musune umulazi atala ya jipayi ankuni wagati lino wamasimpe kuti wina iwe muli eji kamuya mugandilete zinkuli yamanzi ziri kumi asibiri ili wakati ya mkuni ezo nchobeni oh aleluya wakari wanda ikutondezi ya kutileza wakari ambo kutingi wakajisi mbubobu mbamba imwami wakari musisimi wakajisi juliareza obo buzwa obo ikutina mbamba ikuti ayo mutanda mbugano ayo jita eji gimbi ikutina mbabatisi kwa musinaria jesu zintu ezi jonsi jandeni mburi eyo wofubafuba ngombo babo mbamba imwami mutumugoto busiko bwi yamba kula kulindime gabora ndikwambatira maboko ako kwamba mwes branam gati ndianda kukubuzia ntu imwe gati ikutiyabo wali hwanyabuyo anini zintu ezi ezyo zoamba ura ndakati chinzi gati nonse or babatisho gati imamungano amu chicago onse kumasena alaku yanda maningi pere bala iyo wa ikuti iyo amba ejo gati masimpe njoja amba ya masimpe njoja amba gati ejo nchei nchei njirike choba kurwani gati wakuti tabandirwani gandirindime oyo wakajamba meza wakajamba na zundi ya mtu uli onse ujitondeja ikuti jirubide mwabona gati yebo wabona yebo werede uzumina akubamba ruswane ejo nchei ntu chijonya choba karibu yanda ikuti ajite leza tari huanyi pepe mnene tari huanyi wakati lino mwes branam ndianda kukubuzi aji ntu yumi sena angelo wa mwami gati tulasumato onse angelo wa mwami sena angelo wa mwami waka wambira eji ndagati tandigwe magani ejo angelo wa mwami changa wamba ikutina walo angelo wa mwami yo wamba ejo pere kutina wamba jintu imwe jimpe kagali angelo wa mwami ndagati tajigwe magani ejo angelo na kufumba jintu jimbe changa wamba kauru wakati nekwa angelo uswa kutu wagamba uga kufumba magani mabotu ambi ulindi nywe abe mutuge angelo abantu bonse jintu jimwe ya kulisumpura kunyama iwamba angelo Joseph Smith, Brigham Young, mkami yonse, ya andene, ya kusumini kwangu zuzu, ya ba adivetisti, azintu yonse, zimwezi, balabo na mishobo yonse, ya zintumbuli ejo, pere yonse, jirimpene kujwi, eleleza, ulasimbigizia ijwili yagwe, lagati, ijwili ya mwami, masimpe, yonse, wendaga sora ikuzi, ogo, waga isikwa, kulindi, inda kulingwe, lagwe, indaga inka, useminari na ajigoro, ijiswa, kulingwe. Ndagati, na jagali mpene, uti na jagali mpene uli ejo, inga, tinga mushoma, kambo ejo, ndi juliareza, neri tanguna, zintu zionse zimbi, zibe ibubeji, I juliareza, okala andiyo, wovo eria, jindi nagamana, wagatetia zitanda ejo, onse, ukulizia manzi, zirikumi azibiri, wazitirira, atala guya, wagenda, ubusena guya, Jabu tonto zibu yo mburi waga gonzi ya guba. Kambo nzi, leza takonzi gubeja, leza waga muambira. Wakati mwamireza wa Abrahamu, Isaka, wa Israele. Ajisikwe busu babuno, ikuti ndiweleza. Halimu indiri mulanda wago. Eri ndajita ula hirira iwago. Kambo ngumbubobu mbamba imwami. Ndajita eji nkambo waganda ambira kujijita. Kambo chirimbuli chiri yako. Ajisikwe eno ikuti ndiweleza. Eri umuliro wa mwami. Wagawa. Agumpa jitu uzio. Zitanda. Ziega tetebe. Amnyankuta kumani zia imawe. Azintu zionse zili. Eyo. Usuguta. zinthu zonse pao Israeli yakuwomphorora ziulu zili chiroba alekuyeresa ikubalesa Eliya obo mboja iperesya ikuwona imuvili oyo iwakaindi imunini wakali kuwoneka ikuphayika ibuyo akukothela ikuli ukakanyene wonse ako ikasamuka nini mucanza lyakwe jinkhuli jeneni jamafuta kacilengelera ulubasu lwakwe lyabera kacikuthu jamberere kakahumbide ba inga ndivakamuvikha munthalongo sunu ikutina waenda mukakwakwa pere balaleka ivanakasi ikusamathubudwa pere masimpe inga nopatha jitha eyo mwabona muli obo vakaswa abobo mphawo pere mbaba babora kunselero kulubasu iwinda kuya kuchirundu akasamu aka lino chirundu chakalimereyi kachiri kusena bunini bunini ikuthakwe chinthu akati galukula mulundu muphati ulenda ikupanga mbuli ikhona ilili obo alimi ulenda kuyakuthala akuba mkhwalale kupusena bonse kurwizi eyo Eliya akehahi gakasusa iwendo lonse ikuthala athala eyo Eliya wakapundama kupusu ikwakwe kuya akuthalika kompholo kulileza asule yakwe galilanjide ikumbo ikulanga kuzuba miyaka yotathwe amiyezi ili isambumwe ikuthalia waro mume wawa wakati kuli Gehazi goya ukalange akubona kuti na inga wabona chinthu chilichonse ikhumbi kupusena kuya urwizi ngoyima amurundu oyo kuphakamene kunzira eyo ngati indabona chinthu wakakhala mphonya awo leza ikuti na bantu abo bempha ikuti na bantu aba bachoka kulindwe ikuti na bali pambira ikuswa likonse oku pakufuwafuna akuchoka kujwiri yako pawondweleza kuhwira ijwiri yako andaambe chinthu jonasunu amweze tupungwe otho akutumwala kuluba ibimphana oko kwatupungwe kulekela ibanthu kuchoka kujwiraleza ikunzira yakubwezera njotondeza kulinginywe kuti kulileza oyo ukonja ikuhwira winda umuliro atulekele bantu baite kulileza atu wita munthu atulekele ibanthu baite imusisi leza uyobika ajilawo yakuchitikira ndazundikiza masi ikuchita eyo amuite kupusu ibwanu akuita kulileza kuti atume sikununa akulangirira eyo ichinga chachitika amuchichite buyo chiyende chimwe leza uyohwira leza ulachita lyonse lawita ansi akwamba leza achipesunu bantu aba chimwi chindi ivakali kukurwana bantu aba vakamwayika ikuba misoko yonse yathupungwe kupusena ulale pere sunu yebo walitondeza omwini ndiweleza alimi bantu akati amusoye balimu eyo ndabajaya baphayizi balizu baliswekete munzira eno mwami chonse zinthu zilepya ziyamana zisinkhira zinini eyo yakathwa andani imethodist inga wayanda ikuba anthu omwe akwabaptisti mulabaptist inga wayanda kubohora apana pentekoste labwini mumoyo kunselero ikuya abo bachomeka ibali siulu zili chiloba pere tabakakonzi kuchichita ikuti na bachichita balatandwa kumambungano abo pamwe pabo tabakwe makani balabola ndikuba mbombobo pere balekele kamwaye konse oko kuyeya ikuthakwe maimino akuba anthu omwe akwamba tiyolu batonse otu tinsiyansiya awa akatirisimu azinthu zonse eyo zotubala kulekele tujoke kujwi lya mwami amulangirire eyo iyochitika mphawo weza uyoba musisya musisili iyochita ntchopeni ikuti iyo jileta ansi ntchopeni mulimbapo ikuti na kapali pambiri ikuchitambula nutanzi pelete kukomba leza ulalindira penatalilenzu kulileza uyanda ibanthu ikuba achilela muli chicho ndini jesu nakalanga konse ubuthebuzi wakati ibuthebuzi wabifa iwaberesi mbachonto amulombe kumwami wabuthebuzi oyo wakalingiwe amulombe kulindime ikuti khathume baberesi mubuthebuzi bwangu ulichipera chimwi chomwede kuchita leza ulalindira mbungano yakwe ikuti imwite wakachichita lyonse leza ulalindira sunu ibanthu ikuti baite imulanda wakwe mukunjira mumulimo elyo mulanda takonji kunjira mumulimo kusikira banthu bakomba Israeli tiyakakonja kunjira mumulimo kumusanza ikuya zithondezo azikambyo kusikira na vakawida kukusu ikwapo akukombera sikununa leza wakalichisi sikununa wakwe leza wakalichisi musisini galindira kuthala kuya munkhani ndamupamba ikuya wa miyaka ili makumi ali one ndakalindira ikuti alulame akukomba pere chindi nopakalulama akuthalika kukomba mphawo leza wakatuma sikununa leza yochita chinthu chichonya suno ikuti na bantu bayoba anthu omwe buyo ikunjira mukukomba Chivoto, wakari chitonde kuli bavo vasinsini babeji. Wakari ahabo, ikuti, wakari mulanda waleza, wakari musinsini waleza. Aho, wakari chitonde agwalo, kuli Israele, ikuti, wakari mkwanja ujala, imajulu, na kujula majulu. Jindi, na haka yanda kujita, wakari masimpe. Amunda ambile umwe ugonja ujala majulu. Amunitondeze umwe ugonja ujula majulu. Unza liyareza. Eliyoki, liyareza. Eliyoki liyareza. Liliku basinsini. Migaya kitondeze kuli Josephati. Migaya wakari kitondeze kuli Josephati. Utileza ulabamba msisimi kuba uri kwa waerede. Linamwone wakajisi basinsini bali nyanda yone. Abu wakajite. Kabela wakaita basinsini abu. Gagali nyanda yone. Elio akusumina na kwa mwe. Baga mwambia. Elio nekuba akunsi kwa mboyo wa Josephati. Mutu waleza. Wakari zikuti wakari jintu jimwe jirobite. Wakari zikuti wakari jintu jimwe jirobite. Wakati senato jisi umu umbi kumane mianda yone gaba yungi aho. Na wakati bonsu aba beba sinsini. Basinsini ba Jehova uli ii ba Methodisti, Baptisti, Presbyterian, Unitarian, oh mama ba Trinitarian amishobo yonse yande. Kuli ba jisi bonsu kuno. Agusumina nago mwe alamba ikuti e nchizi jipati maningi irigo kawe jintu chotwede uyo muli mulombe imunini igasiwa murutweba uwa na maumwe nyomulisi kaguli uliyo wede mutali viliga jejo igati pere tojisi omwe umbina igati o ii uli umwe umbi uno pere igati namusula mwabwana igati yonse wamba iguri igati jizia jisi eji yonse wamba jintu jimwe ijibi yojitiga ulindisi. Josephati, wakati, inga ndayanda, iku mungwa. Oo, ii, inu wakalini, yutondezo, tawe magani obo, tubunga, na tubungwe, na tunjeboti, liza ujijisi musisini oyo, uyo kala atwi. Josephati wakali zikuti ahabu, wakanyonyo, tambo oyo, musisini, wakasiku. Elia, wakali yutondezo, umasi, gati, iwagwa, bayontu wagizia iburoa, iwagwa, bora guno, ejo, ilirureme. Wakalizi kuti Jezebel angwe yagali babolera wakalizi kuti yagajita mwabona ile migaya migaya gati takabora kuli ngwe akuti lino ndokwambira kuti na uyanda ikunjira munkamu ichirira ndokwambira ejo twaya kujita yebo gosimina na ibuyo ikuti ibagamba babonse baliruzi mwabona yebo gamwambire koya kutala yo gati yebo gosimina na buyo gati ndokwambira ejo choti yojita. Tio ba mamba, tio ba nakuti wanjira mungabunga Yesu. Ikuti na wajitabu yo ejo. Wabona ikuti na wali wanyabu yo. Asintu ezi shonto, ikuno ezio. So amba ula, yevo, utonde ziyebu yo. Goya, gasumina ne, ambabo, gosumana na ambabo. Sena inga mwaye ya, imusinsimu waka simpe waleza. Igule ya uzwa uchwi ilaleza. Saa inga mwajita. Balombwa na aba bagati. Pere, twakabona jirenga. Aba sinsini, gari mianda yone. Tulezi, tuliba sinsini. Tulezi, kambo toonse, tuliba sinsini. Mgea wakati, kani sumba uzi kwa lo ikuti, mwakabona jirenga. Kani jisumba uzi nukuje, ikuti, mwakabona jirenga. Pere, tajendele ne, uchwi eri. Amen. Igati, ndakabona jirenga ambebo. Amen. Oh, luse, wakati jitondezio. Wakati jitondezio. Wakati, ndagabona ilengano. Halimi ndagabona Israel. Muli mbelele. Zimwa igite. Ajirundu. Gazi tagwe mwembeli. Elio. Muli nguzi o imupati. Bishopo. Wage ndagumbele. Akumubagula irubai. Kumulomo. Igati. Kukuli mungu ya waleza. Kwa unka jindi. Ni wazwa kulindi. Wakati. Uyobo na jindi. Wanori muntolongo. Uyobo na. Walo. Abo wakati. Amu wite. Mulomga na oyu. Muntolongo. Amu musani zeji nkwa eji. Jagubuya, agumupa manzi, agubuya, ikuti anye, igati, jindi da choga, mulo umuno, igati, pao, njo mubelega. Mudayala migaya, wakaima, iguya, ambubobo mgamba imani, wakati, ikuti, ukachoge, nukujaya, leza wina, nagana na kulindi, ngunguna, kejijo, ino wakarinzi, wakarijitondejo, ikuti basinsimiba Jehova, basinsimiba leza, wakara kiria leza. Na mujisimu sisimi oyo wamba kuchimwede mbabatizi kwa mbabande atata mwana mwaya usalala ngomu sisimi mubeji yutina mwamba kuchi kuli musisimi agati gani ujo wamba kulibale sabo tatwe ngomu sisimi mubeji ina magwaru anchi jo mbombubo Ere musisimwaka simpe iwaleza yokhala aji elyo ere kuti nachile ngani ijakwe impene kuti elyo tali musisimwaka simpe uzwa kwaleza takwe usena mubaibele ina munthu uli onse wakasola ubabatizwa mubopande iwatata mwana muya usalala amulange kuli paulo utalakuya muntholongo mujuda munini wamphemo iko pamene wamuthwe ulaluba ngakhede utalakuya ikamana mnyaka ili makumi opire tholongo yabana roma wakalemba magwaro aya ino ino muyeya ikuti nzi mukamba usi mwanakazi wakaya kujatikizia paulo ndi nakati amuleke banakazi akawo mwine mumamungano tandizumisi ikwamba ndayezezya ikuti nobaka mubereka nthopeni ino muye yakuti ndi waloma mabishopo mubaka yeyi iwaloba mabishopo ngakuli bakamba kuti izinthu ezi zyonse zyakalandeni amuleke izinthu ezi awa eji awa onse oku oko paulo mundayambire kuli oyu mulombwana walo oyu mulombwana ukhede kutalamia muntholongo pere wakaswana jesu wakatizi ejo chakali kwambaula ere kuswa munkhamu eyo yonya pinde ufu wa paulo umalekero mbakaphanga ikuswa kunkhamu eyo ya mabishopo abanthu basiyona ziphati kunese kanso elyo bakaphanga mbungano yakatholika ikuleya kuswa kuji yaleza mphawo wabora izyanu iziyatata mwana muya usalala ndazundikiza munthu uli wonse kusena buli bonse yisiyili yonse kujithondeza kuti ililupite mubomo mkamba imwami ibabatisyo iweresya bubambe iwatata mwana muya usalala kulilupite mubomo mkamba imwami ndalayirira umwi aumwi iwonu awa na ate ago batana kubabatizwa musina la Jesu Kristo babatizwe alimwi musina ya Jesu Kristo Paulo munchito 59 na 195 lati zena mukatambula muya usalala kuswa nomwakasoma lakati tatu zina muya usalala mpo lati mphawo ino ndi babatizo onze ilwanu lakati twakababatizwa pere kutali muli babatizo wabona Kristo tata mwana amuya usalala karuti babatizo wabona Kristo pe tawe muna Kristo wakasola kubabatizwa muli obo mubaibele na pamyanda ya myaka alilembetwe ikale baibele kansiyansi yakakatolika ikutali njiso yabona Kristo amulithondeze mubaibele chapo chapo pechi kubereka wa diakulosi tandiphandule kwamba panthu apo pakababatisigwa muli obo kuti bali munzira eyo leza ulichisi panthu panji kumasena kuyasunu apo batazika potu ewola lyasika twede kuchoka kujwi ikuti nathu lanjilaleza kubereka kubuzwa puno mbule mbwakachithaka ine ndakamba kuli bama pangu chindi ndiwakali kufa ndakatala kufa ndakati bama chindi indakala muna Kristo eri mulombe ndakatalika kuyandaula akukwenthauzira ndakalizi kuti kwakalileza ikuswa kuzilingano nyomulizi azinthu ezyo yakachithika muchindi chonse mubomi ndakati pawo ndakadzana ikuti mbungano yakatholika yakati tole mbungano taji vambi iwandano ejo baibele toliakamba tulashoma elyo ikuba ikapotu pere kuli mbungano ejo chothwamba leza ulachanga kuchulu iliapopo mphawo alachichita nzira eyi oyo mubiri omwe iwanalufa balamba balilupite tuchishoma munzira eyi iba baptisti balamba bonse balilupite tuchishoma munzira eyi elyo kuli myanda yankhamu ehyo khambonzi mbomuti mbomukonziya kuba arusomo njire imwe yapo iruleni kuli chinthu chomwe chiruleni chindakachihi ikaindi ndakati bama ndakachoka ku baibele akukwenthauzia inzira ya ba apostolo apo batanzi na mushobonzi wa mungano ngobakachisi opo mbobakaisya zinthu zobakachita ndakachita mbukuonya puyo inzira njobakachichita inzira baibele mboli yakamba alimi ndakajana mijero njionya amen mundichachire kukwambe pere ichizidyo jajakulya ichibwera kulya kwacho obo mbwiri ndakajana mijero njiona eyo njobakajana ii apopo tamukonji ikuya kakanza mbwene muchinthu chimwi echo takuli kuli nzira syandene sili myanda ilifuka ikuyinkha nzira eyi anzira eyo pawo ndakajana kuya mubaibele ikuti jesu wakati imwini kuti na munthu uli onse kuyogwisya ijili yomwe na kuli yincha kuphuku eli kufumbwa munthu oyo uyoyunjizya chinthu chilichonse kuli ndilyo nakugwisya kufumbwa chinthu kuzwa kuli ndilyo wonya uyo kusipwa tibera jakwe ikuswa kubhuku yabumi yatondeza wakali jisi zina ilyakwe ikuya mchibotu here liyo kusipwa oh twede kuthoka kuthi eri machulu anyika kiyoloka eti liyangu nalikakaki ii munene amulekechwi lyabanthu lyonse libe ibobeji yangu ikubabwini ilamba jesu atukhale achwi inha oma inha yeze fati wakali zikutileza ulabamba imusisimi wakasi mpenchobeji oyo ukala achwi ilyakwe alimi dakali mkwanyi pepe munene wakakhala nchobeni andiliyo nyanda iliyone kusundana anguwe azisisimi izyabo akalo pere yakwe yakali ichwi lyaleza chitondezo chijonya asinthu ero ndamba sunu ejo chotuyanda sunu munthu musisimi kukuka akati yesu oyo uyokhala achwi lyaleza ngakuthakwe makani ejo munthu uliyonse umbi mchamba nakufumbwa ikabungwe chokamba niwe ataka jisi bakumugwasya musa ataka jisi bakumugwasya no ataka jisi bakumugwasya ina wabo ibuyo kasola ikuba aba mugwasya bonse kali kumurwana pere zitondezo mumazuba mabi lisa gatana tuma rueto elo lisa ulaba mbachwi ikakwe alimi ulayanda chwi lyakwe ikuba mga winda kubanthu bakwe arumbwe mwami lino twatalika kukujala kama mini tibuyo machonto eno lino amuswirire kabotu wakali munthu wakatumwa kwaleza wakali asina ya johani yitondezo ya musisimi yesu katana ikusola kubora kunyika kuzoli tondezo ya mwini wakatuma musisimi umbele lyakwe sena wakajijita wakatuma musisimi eliya wajisumirano jakale wakasisima kuti uyobora munguzu ya eliya wajisumirano jakale wakalere tekuba yitondezo ya musisimi kuteti yesu wakali kubora kuteti wakere tekuba mesiya ubora ero johani wakaswa munkhanda wakali chitondezo yakuti mesiya wakali murwendo rwakwe ili johani nakaliponya israeli yakerede kusika kuyinda kubasinsini ibapo awo mphepo wa banthu obakakirwa kuchipona tabashomi basinsini ibapo tabashomi tarushomi ejo petro chakamba kuti yakali luleme abusuba wapende kwasto tabashomi kuti ejo jili luleme tabashomi ejo paulo chakamba ikuchigonya petro nchaka chita ikati ikuti na angelo uzwa kuchulu wakamba ukachwi ililionse limbi abe muthuke tabashomi ejo mabona tabajishomi ero tebakashoma basinsini babo ikuti nobakasiba nibakasiba ejo isaya nchakamba iyo bachwi lyaumwi yawamphorora munkhanda oyu uyobamba nzira ya mwami bakete kuti kabajihi wakali musisimi imwami wabasisimi wakabahambira pere pebakajishoma pepe pepe wakati uli mesiya ubora oyu munthu wakali munthu wakatumwa kwaleza o bakwesu takajisi basi kumuthobera mbeso wakamupha basi kumuthobera ngatanga kanini mbulibyo mwakajicha eliya leza wakamupha basi kumuthobera takabathana kuswa ukatanga ikamwi gatunzenyi wakakambauka chwi gakhala achwi lyaleza alimileza wakamupha ikathanga kanini eliya wakakhala achwi lyaleza izi wakamupha ikathanga kanini oyi munthu takajisi basi kumugwasya takajisi basi kuthobera takwe ibakumugwasya takazulirwa kukapungwe takalomba chinthu alimwi ikuyowa chinthu oyo wakali johane kambonzi wakali munthu wakatumwa kwaleza akonkhe kambo chakaima wakali eliya kaimvi awo ikuthondeza kubanthu kuti mesiya wakali kubora wakati ndilichwi yangwe oyo wamphorora munkhanda muli mwakamba isaya imusisimi amulibambire ikuswana mwami bale wafarisi abasadhuki vakaima akusena awo akukasiya kuchatikisa maphaki azinthu zyapo pawobuyo kuchindi nivakali kukasiya akukwankhana kuchatikiza nchicho pawobuyo akati ikapo wakabora mesiya yenda johani wakati amuboni ngoyo mbwapete aleluya amumulangirire wakamuhipa ngoyo mbwapete ulimwimphonya akati kanthu eno ikuthandira chindi ejo madzulo akasuma yesu wakenda ikunjira mumanzi ero johani wakapha kumoni ikubona muya waleza muli mziba kuseluka ansi ichwi aliyomphorola oyu ngo mwana wangu uyandwa muli nguwe mwenkhonderwa kukhalamo oma ma johani wakati lino ndilede kuye sekwa lede ikome sekwa o ino musisini itondezo ku Israeli ee munene wakali muntu wakatumwa kwaleza wakuti bawishi bakali bapaizi o ee bawishi bakwe Zakaria wakali mupaizi peresena makabona leza takalekela musisini oyo unyonga nsigwa atubunga twabo Vawishi ni waka mutola kujikolo jabo Jaruyo wakubombi Ugabungwa ikapati Bobu abobu Umugamba iwa mugamba Mugotu Yomurizi Akumuisi ya gonsi Akumuka zintu zinjiloko ejo Yatagali Iguerede Igubahyo Pereza Daga gonzia Igulegela ibuntu Iguagwe kuti Usofazi kwe
Amen Do you understand?
Amen
Sena mulawisha Taka kwanza kulegela mtu oyo Kujonga nisikwa Utubunga Kwe naka suriwa Kuli galikons igabu Kuhina igabunga Igabu gombi Kwabu sangi Kwa farisi Kwa sadugi Kwa heroda Na kufumba Moja kabede Leza Taka kwanza kujisumizia Wakajisi uziro kukambia Wakari mwana ukambia Wakari musisimi Bawishi bakari bapaisi Pere Taka kwanza kumulegela Kujonga nisikwa Kabasi kupa upa Kwabu bonsi Kwabu gombi Kwabu farisi Azintu, ino wakajitanzei, wakamukwisha munganda, akumuisha mulugula, ino kia, amen. Wakamuisha kuinda kurusiku, ejo, chejibotu kuinda, ikusibaresa, ikindi naga suwa, wakali zinchopeni, ogo, iwakali kutunga, wako, wakakabete. Leza, wakasimpikizia kutunga ogo, wakuli, wakajisimpikizia, kumulonga, rino ikuti, mulagonja, ikusanganya, tobire atobire, Mwabona, umuronga. Gati indirekwe ya umi, oyo mparora munkanda. Amuambe nzila mwami, amuambe iga silaga kwe. Johani mtu wakatumwa iwaleza. Beza kuhina, naga mlegela kusofuazi kwa achijo, wakamuisha munkanda. Binda kulileza, wakamuisha ikutari musikolo iziyabo. Pe, ikutari muruiyo, wabukomi. Ikuti, naga jita, negunga, naga surua magani onse, asintumburi, yebo. Uwazwa kujikoro sunu. Mishobo yonse ya sikoro. Utalibyo Presbyteria, Baptisti, Methodisti, pere sikoro ya Pentecosti. Ibyari buyo, ufumbwa izyabo. Sikoro, yaruyo wabugombi. Kubakwisya ikuzwa kuya. Oh, kubora kwa kwe. Igamba muya. Wa Isaya. Ikubora kwa kwe. Kubora kwa Johane. Wagamba ikusiga murugwaro. Isaya 43. Gati, njo tumamutumwa wangu kumbele iyangu iwambanzila. Na, oyo wakali maragi 3. Gati, maragi 3. Gati, uyo tumamutumwa wakwe kumbele iyangu imusisimi. Misisimi, wamamanino, wagamba iwakwe. Iyintu, jamamanino, jagamba nguwe. Amyeye pugu jamamanino, yajisimiano jagade, jagamba kuti Elia, uyo bora, ikuba na Israeli, ya kutanaba, kulitondeja kwa Mesia. Sena muri bambiride. Ipogo ya mamanino mubaibiri. Yobunosyo. Ilutendezia ikuti. Kuyoba ikujoga. Kwa nguwe. Mubusuwa kwa mamanino. Kumbungano ya mamasi. Jitondezio. Obo mbubaga jirwa kujibona. Wakasi singa kubola alimwi. Ya kutanaga kuyo kubola kupati. Wabi ikwa mwami. Mulimbala, mulimbalagi, yapta 4, mujiyo kunosyo, awalo, yapta ya 3, latuambila ikuti, yoba, ikuno, mumasuba, ama mani, oyo umwi, guonye, yoima, mumuawe, wabantu, agatanga ganini, agolisa, bayo mupa, uzobora, mumasuba, ama mani, esu wagamba ogo, uyoba jitondeje ujisi, eji, chabamasi, ikutetiji, nijagwe, tajijigwa pe. Iriamu yeye, chindi alibo nyajirao. Chindi, jirafu afi. Atugombe kulireza ikuti amutume. Chindi, jirafu afi. Kufumbwa biyo mulimo wakwe, wagumana, mesia, biyori tondezi ya mwini. Kufumbwa biyo, oyu umi mupati, agubora, umasuba, agumamanimu. Uyomana, imulimo wakwe, mesia, uyori tondezi ya mwini. Jioba, ibobo. Ijindi, jirafu afi, abobo, nchibotu, kwa gomba. Nyabo chibotu mwatari ya kugomba. Jipego jagwe, jipepe aleza. Kubukalo obu, jioto ndezia. Obo, mwabedi. Bantubohonse, bayojizi. Kuleza, uyojizi pigizia. Jioto ndezia zito ndezio. Azigambyo, mburi zitana jitidwe anjiga. Ulinchijo, tanipanduri kujajuga. Usungana, nagwamba, mumyambo. Uyosi pigizi kwa, kujuli aleza. Mburi muntu oyu, mwagabete.
is prophesied and coming in Malachi 4 and Revelation
3. Tambonzi, wakasisimwa mukubora. Muri Malachi 4, Yobonzia 3, abobo, yobore. Ina jintu yomulesia, labora. Amen. Uyoba kuno. Amen. Amuleke bantu babite, ubusu babosunu, akutalika kulilirale. Kulangira eyo yigitiga. Mwamubona, zai kununwa. Munguzu. Ii mwenene. Wende anakulukwaro. Zombe wakwe wajitondezio uyoba. Ikunyona. Ino eji jio. Ino. Tio muzibabuti. Iku banguwe. Mbukuti. Mbuti wazibabuti oyu. Ngololeme. Nyomonizi Israel yakabuzia. Jindi jimwe. Uyamu jiotronoma. Yalita 20. Gampangora 20. Ndashoma. Mbujibiti. Mbukuti. Mbukuti mbuti wazibabuti oyu. Ngololeme. Mbukuti mbutu ziba. Leza ulatuwa mbila ikuti. Tio muhiba.
He'll be turning the hearts of the children.
Ino yo jitanzi, wasandamyo yabana utoga. Umurumbe mutanzi, wapendekosto, umatari. Oma, jitondezio ejo jitangukwe. Jitondezio jene, kabela balaga jirwa ujimusia. Balaga jitarionse. Utoga umbungano, yabwini, murumbe wabwini. Yo ima alike, igurwa igabungwe. Jamba, agutayowa. Kajisimbubobu mbamba imwami. Tagari mwanyi agabungwe. Tagabi ajintu ya kuchita. Ajiri yonsi. Tagabi abuendelesi. Wakutanina ajintu jimwe. Uyoba ululeme uchwi. Mbubobu mbamba imwami. Leza uyo sindi gizia mwani mwagwe. Azitondezio azitandio. Akuyubununa ikupati wachwi. Akulireta kubantu. Inombusuba. Ibulafafi. Mbole uyo ima. Mbole Petro ajohani. Mbole kajita. Mbani abuzuwa kwa Pentecoste. Mbani Pentecoste. Ikuti gagasuwa muu ya usalala. Gababatisikwa ikuya. Gagaima mungkota ya San Henry. Gagaima ikuya ajamba. Jonsi ejo. Jagari kuonzi ya kuimu. Indi gagati. Kwa muga sa kuisi ya musi nagia Yesu. Utabirimi wakati. Sena jirureme. Kulindiswe. Umusuidila. Naalesa. Amuli getegele. Agati. Noven. Igantuku yo. Bataga hiti. Amen.
They were prophets.
Gagari basinsimi. Gagari basinsimi. Baga nani wa areza. Baga ni hitondezu ya muya usalala. Baga ni basinsini. Baga ni. Baga ni buya umbuli Johani. Baga ni kukutala kuya kupende koste. Alimi baga chana jintu. Jimwe. Te baga ni mbuli gunji. Baba gamba usibe susunu. Baguli ite wagulipa. Iguli gankaizia. Li ejo. Igabunga igapati. Kotu jisi. Mbanga he. Ndetu jisi mugusena. Kwa maga muma pati. Tulaima mbole igabunga igapati. Tulajita mulimo mpati. Bofu missionary. Oh, rusi. Oh, tujisi. Maga muma pati. Aba tuwinda bonse. Kamui ibabo. Ino chinzi. Uwewa watu nzenyu. Kienda uti muswiri ya kabotu. Kamini chachirira. Hali wabiro na watatwe. Ii. Uwera. Watu nzenyu. Masimpe. Ndamba jitu jimui. Kamini chimashonto. Ainda. Nyomulizi ejo. Kenda ambagula. Yitondezo ejo jaga sinsimwa. Najirega najiriki. Javikwa mumanza anu. Mwabona. Ikutali indinywe. Iwe uno. Pere ya babo. Bayongwa. Iti mumanza anu. Amujite anchijo kufumbwa chomu yanda. Amugombe. Akulangiri yale sagabola ajilao. Amulangirire. Kazulizia ikulia kwe. Ulari indira. Jindi matomiki bomu. Yeji bantu balayowa. Kabela Pentagon. Tabazi eja kujita. Kabela zitondezio. Ya kumuya. Zitangukui. Kukirenga lenga. Yandege. Yenze kwa. Kaba musu wakule. Zitizionse ezo lisa. Kya gamba kubora. Nchendi ija elia. Kuliku busana bumi. Ikupaka ajilao. Amulege bantu. Amulege igatanga agwa kanini. Agwa basiali ziba nini. Agwa lisa. Bayo muka. Amulege basiali ziba nini. Bago talika kuita. Kulireza. Amulangirire ejo. Jijitika. Yoba kasegiro kajisi. Yoba nguzu ezio. Yatakalina kwenwe. Penzili anchijo mkuti. Jindi eji. Jio bamanina. Jindi pao. Imiliango iyo jago. Agobo amu yei. Kuleku jindi jago mamani. Amu gombe. Amulange sunu ejo. Jotuita kuti imuli. Ino tujisinzi. Ino mugu jala. Yanda kuhamba eji. Ino tujisinzi. Agweji ntu nchotu jisi. Bamui basoro libe suba pati manenge. Babangali. Libe suba pati manenge. Umui wabafangeli. Bapati wakati. Ikuti nanda kwenze kujana. Esenti ili kumi. Yaba sandugi. Ibangu. Yaba sumanana. Iguba yabotu. Umwaga. Njoro mba maningi. Jindi agwalo. Ikutasagana. Ujogera gule fili. Oyo. Kajisi pesenti ili magumi. Alifuga. Ajiroba. Ambapo. Aurwaga jisimu anda. Ikusanganya. Nyanda. Nyanda. kusanganya nyanda omwe wakafuturwa omwe wakasurwa maringi weso wakainka wakambira mtu omwe ombe wakambira mtu omwe ombe elio wakambira mtu omwe ombe yakasagana muma million kambonzi bakajisije ntu yemwe bakali achwi sono tiye yabu yoku tatizia magamu aba ntuma pati ino nchinzi kukabunga wakatu nzenyu iuti na kwabora mufangere umwe mupati wasiga mudoropo ino nchinzi jisa anguna inkamu yabantu iuti bose ba methodisti baptisti ba presbyteria bose babo bala bamba mbagani nini uli eyo balo ulagonzia ibu yo kugamba uga eji kabela tatugonzi kugamba uga ejo kabela tagonzi kugamba uga eji Hero lagu nzi ya kukamba uka ejo. Ino ujisinzi. Hero lagu nzi ya kuenda kumbere kuya. Wanagasi. Ndambaro ujatizi ya wapendekoste. Wanagasi balanje. Utala ujipairilo. Balasu marama. Uko mbere sesia. Nila haruana. Wito. Wa ujipairilo yonse. Antela agwalo. Inga. Ndajama. Tandisomi. Mwurinsu zio. Kaweji nto jiri wabu mupaipe. Mbobo chini mtuulo onse mbobo njagubora chitareza wamuita Kwanzi ikumusimkila Kwele deguita ufungwa jintu Leza mkwele deguita Wito wabu jipairo muzezo Wa methodisti mbombobo Wito wabu jipairo Balaba jata agwa amba Johnny ya polisi Vanyogo bagafa Jindi jirafu jaga inda Iii mwesu Ogo taguli kusanduga Ama siku machonto ainda Tukaji siku tondezi kwa Murosbeo Mwana gazi wakaretua mpogesi Jabafu Bala sikwa Ajibumbi Arusa katizio Wazi indenisio Nyanda Yabantu Kati Gazulila Ujipailiro Imaga ni mabotu Tari agugongia Tari aguli waruse Kusanduga Wagulamuna Amunangiri ya miso angano ei Ababa pangiri wapati Karimu agwalo, umulimo wangu, mwoneni wabubambi, ikutari uipisia wangu. Sindi simwi, ngini mwa ikufabwemi, ikuinka kubusena. Mbombobo, ino tuwele kujitanzi, uima, aguamba iruito wakujipairi. Iwa sungirizia, iwa simbi, iwa nini, malabola awa, kabela bonsi, kabanyera, babogamu. Iwamba, mwabona, mwabona, daika, Abana gazi balabola awa, amasusu ageredwe, amasu apendedwe, bapende kwaste, akunjira, akuzwa, akuti bambaura umyambo, kabela, tabaregeri masusu abo, kulampa pe, akujijita, jintu nchonya, inchoba gajita. Yebo, wandambila kuti ogo nkusandugana, ogo nkusaburareza. Baibe ya gati, nchibi amause, kulimba wala masusu abo. Mbobu tu mwana gazi, mbobu nja, ama susu agere. Asampa ule mwana gazi oyo, upende debu shugagwe. Antela walo inga, mwajihwa, iwola lilasida, mane igareba, kalikwe, umuyanda, umusamu. Eyo masamu onse, ayo, ata zeri, miwotu ala gonkwa. Ino ndipenzi nzi, ya galikubite, kambo, abategwa, ibaga mbausiresu, ibasunu iguno, kamu ya bantumpati, azimo, ya gulisumpe, itubunga, tatuzibu ya ujatigizialeza, iguinda, mburi muna, potendo, mwazi ujatigizia ibusiku, wa muna ege pita, jindi jabora, bala inka kutalaguya, ino kuti bantu abo, pende gosto, ibaga unka kutalaguya, agwamba, ino jesu, wakatu la ila kuti, tuwele deguya, ikutalaguya, agukala mane, Tugata mbole nguzuzizu wakuchu. Ino wakwesu tuwakari iguno. Iguwa masuwa alifuga. Igane. Atu jitambule kurushomu. Ino tulijisimu ya usalala. Kulazwa. Kambo. Tuwakari iguno. Wakajita ejo jesu utaga tuambila kujita. Tawe. Nguwakari rusipo. Ani mwambile jintu ujimu. Ndirizi eje jiri ate. Pele. Cheji dabora. Iguwa. Amusirile. Ndo mwambila. Jintu ujimu. Alo mausi. Ibantu basolagu. Tandinasho magutimu ya usalala. Wakari. Ikusungana. Tainacho makutimu ya usaba. Wagari ito ndejo. Jagwa mba ura mnyambo. Nagulira na agongora. Waro ogo. Kunya nyamugwa kwa guliwa. Ndacho makutimu ya usaba. Inga wajita ego. Telemu ya usaba la mbuleza. Iguawa mjula. Ndacho manka mpati ya bantu. Wabatamina. Kutibajisimu ya usaba. Kutitabazi. Iji ntujo mwe. Kujatikizi anguo. Ulasu analeza. Iguti. Iguzi wawapende kwa sike. Balamba eno. Mbuliba baptisti sunu. Aba presbyteria, aba methodisti. Labuza sana urashoma kuti ujisi. O ii, ulausumina kurushomo. Kurushomo, kaweji ntu. O yutawuringuo, ogo kunyanyamugwa. Mulabotulabu wana mapiru asuba. Mulaima, agulangiru asuba. Garipira, elio, mwalira. Amisosi, imburumoga. O yatarireza, ogo kuringwa. Iguswa kujitujemui ejo. Jiri mulinduwe, mula kwa mtu mwi, ikuti ulajiswa, na mtu ombi gafa, nyebo, mula ongolola agulila. Oyo talileza, ogo, kunyanyamugwa kwa mtu. Mbobu tileza, nagabo na bantu, ujisobano ya bora. Nalakoma na ilogo ya kuti inga, na mama uga miromo, yabo. Zitu zionse zimbi. Mutanda ambili, tuyandiga lupu kurusyo, lufutugo. Ira tenegosto, balabo la gonse, iwamba ibantu, unyanya mugwa, bambira, jindi, bamba ula mnyambo, bajisimu ya usalala, yerio, bamwibabo, balapo na mishobo yonse, yabu umi, bamana. Wazira mugesu, kubosu baba pentegosto, chija galibobo, tagwe, nubaga, bayamima, unyambo ili yonse, na ufumbwa ilitu, ujindi, nubaga ligwia, ilaba ingwi mubusena, bomwe, mugusumina na gomwe, leza wakaseruga, mwini agatigabo. Yagabona, bali umu ya umu iwabo, tubela tuwa mwiliro. Mutandilambuli obu, gatule njerelo atala ya mutwe iwabo. Lezo wagarigo, tija gari, iwu utambula kurustomo. Na kunyanya mugwa agumwi, yagazuzi kwa moya usalala. Elio mpao bagazwa agutari ya wamba agyambo. Ele musanguna, bagazwa anareza. Elio nepenzi sunu, ibantu banyanya mugwa buyo. Kuboterwa, uri mkwa, kabela taurimu ya usalala. Nuna usalala mbuleza, iwaba mujira. Matwi ago, aba matwi agwe. Ibantu walangila banagazi mburi obo. Walangila, iwamba nyambo. Mutoga uswa, kabela, laika kumasena. Abo obo, kubajisi mambungano abo. Yaramu zabiri na likede awa. Nagaswa, kutambula rukwaro, ituswa. Umusa nzagu ya, usena umwe. Uzwa umwe obo, mwanagazi, fagati. Nizuriwa igumwe, igupati. Igabunga gapati maningi. Igaba pentekosto, gabunga gapati. Gaturintaria. Yagati bonse banagazi wesu. Mwesi barana bonse banagira masusu abo. Yagati si masusu malafu asia. Wakati. Yagati andali onse. Kambo. Yagati ujisho maguti. Yagati jamwami. Yagati guina. Nendagali. Penta. Mbungano. Yesu. Ilaisia ejo kuti. Nchianza jaga indi. Yagati. Galanda ambira. Indi indagati si masusu. Angu. Nga hunga itwe. Mujimo. Yamujira. Usule. Yagati. Olanga gonse. Ujisi taela. Liponchede usule ya mutuwa wago. Agonse mburi ogo. Gati uweze de taira. Liponchede. Liponchede usule ya mutuwa wago. Ili wagati kumalegeo murumi wangu wagati. Kambo zito gari masusu ago. Aguba mburi bamuibabu. Linondi jisiru gwaro. Ilu joga uringue. Wagati saa jiribobo. Nagangwa imi ya matepu ago. Kuti ilubatisho wabu na Kristo. Musina ya Jesu Kristo. Lino nyomulisi ejo. Nchagari uyojana. Mulajitana, wakati, konda ambira mwes branamu, kifidenzala, njiandagu zwa ejo, chenda gajita. Toamba, mause, gumarumi wago, oyo, iwagawa, elyo nkamu eyo, njabi eyo, njogo mba ayo, koswa agati gabo. Chibotu, leza takwangi kujimcha, indiresa amba kufungwa jitu, upandura nchijo, yaniwe marani obo, gagamba usi, gagawa. Mbobali bangi, banda uli, ibuti, gajane igabunga, igapati nankamu. Tuyandiga, basi rufutugo. Garumi abo, bayo ima agulegela banagazi wabo, ujita ejo, nijisiganza mwenega nini. Muzibo, uwanu woguba, bana Kristo, chibotu. Amusanduge, watababobo, mwanyonyoga. Ma, ubotu, barangila mburi obo, unjila mabungano. Mamunga, apendekoste, kutoga, ubusenam, akutajincha nukujea, igabali, ijunkinchijonya, iutenda nukujea, oo, luse. Inachinzi, kajezebele ibasunu, ulivyo mwanagazi omwe emu baibili, oyo, wakasola, ikupenta kustugabwe, kabela lesa, wakamusanisi ya kubabwe, kajezebele basunu, kabagwe nkeresia, bahabu, iwabu konse, ya kuyangira. Mwamarumi, ugompeme, amini, yole gila mga nchua yukujita, mburi, obo, mbusama tubutua azintu, kakuya, mbusena awa, mga kwa kwa, mbusama madresi, abonega, mburi, zisani, zijata, mburi turuwe tujata ilogo, mburi, eji, elio, winka, tandandi ejo, mbuba ajagu sega sega, obo, tabuli kusena, wajagu sega sega, eri ndi kujareza, kilima simpe. Kibotu, ulenda kuselero, mga kwa kwa, kasamide, dresi, rigisi, kilobo, kusila, tukwanzi kwenda, pao mwarumi, umu, wanganana, iuja tijangwe, kabela uyanda, iu murwana, yebo uyandiga, yebo, wago, iu mwarumai, mwombo, umulegela, ujejita, itondezi ya eyo, mchopangi tu ajo, mwombo mchopeni. Eyo chotu yandiga, umaga ni mawotu, leza kubusia mtu umu, ajilao. oyo uchoke denchobe nikuchwi leso wakati tajiri jabule mwakwano mwanakasi wala ukubola kujikombero ya kukomba kakele tuwe masusu akwe ili mwanakasi oyo ukela masusu akwe mwarumi ulichesi nguzu zironda kete ikuchana jirekani ikutakulingwe mwanakasi uba ugite kaibe yagamba obo uli uba ugite umurumi wakwe antela tajuhi kufumbwa mwanakasi oyo uyo samaka putula uli uba ugite Achara inga tajisi Mwendo Kandi sori kukujisa Ngisora kukuhuna ikuswa kusiva ya mwilo Ake hena Wee mtuka Oo yeko hati ndijisimu ya usalara Kwa kuti kwa lile mega mburi obo Alesa Waba mjilao mwendo Tukuhonya alesa Oyo oka kuambira kujijita Oye wati Nagamba oro mnyambo Nagabona Kajabolo si gabamba mnyambo Nagabona muafrika Gaba Nya ikuruwa ikuswa Ugapompo la mtu Wa mtu Agwamba umyambo akwitira uri Diablo Nagari muzika ba Diablo si Yabasmabibo Ogo Kwa gamba ora mnyambo Agupandura Ndagabona wapenso gabi kidwe atafure Agulemba umyambo itazizwe Kagara mtu wabora Rimwe Agupandura Yagari ugeni Ndandambiri chanyambo Kulijisi kunji wajejo eno Negwabobo ndashuma kutuleza Kulijisi imambo utaziziwe Ndashuma kutuleza ulamba ula Nyambo itaziziwe Pere utayamini uliejo Baru wakati Negwa utindamba amambo wabantu Bangero ejo Kandigwe muya usalara Kandiriji mtu agwaro Negwa kuti ndagonja kusula marundo Antubanji wasola iwa amba kutu Oyu mtu mupati Waleza Mwerele kubona malele mapati Ba Diabolosi Balaponya, atiabolosi balonka kumasena akujita zintu mburi eyo. Ngezi balosi abo balonka kumasena azintu mburi eyo. Ayangite igasila mburi obo. Alabika mari mugati. Ula nonkora imasusu. Iguswa kumagosi agwe. Ula zinga mubulowa. Agwa soela mugati. Edo wala bantu mbantu bashomega. Balashoma karimutu oyo. Babo, babashoma iguti basena kulileza guinda mumulosi. Saya jeso tagamba, banji bayobora kulindeme kukusuba obo. Agwamba, lagati sinisu angano ipati ya kuponi. Ejo tajiri jitondezi, jitondezi yoja kuti, tuli kumamanino. Saya jeso tagamba, Matayo, chapter 24, ikutandaga mpango, la 24, agalo, 24-24. Hiru wakati basisubareji bayobuga kumasuba agumamanino akutondezi tondezi pati ya uchi inga bayoje nga mbabonya ibasari uchi nukwari ugonzega. Pere ibasari bayi hui aji barizi itondezi ya wini mbojilete. Mbouti mtu mbwa gonja oyo ujita ito ezio gagaga ilusomo ilwale gamba kuti imusisimi uzwa umwami mbouti mnyiga imutu mbwa gonja ingagano uri musisimi mulibabo musangakuya musindi ziabo josefati zindi mikaya na agaima pere wakala jisi omwe kumusanga iguya oyo wakaima aji ya iti ya mwami ya galida mbetwe uti ahabu yosila umakorelo awe kabela jirengano ya elia Yagali ajejo. Ile kufungwa mtu, kufungwa mtu oyo uri tamwini. Iwa smuya na musisi. Ulazumina iguti. Jirionse ya eji mwini. Mbobuti mbwa gonja ikuwa mnatu Italian. Mbobuti mbwa gonja babatigwa musina ya tata mwana amuya usalara. Agwamba kuti uri nani gitwe amuya. Mbobuti mwanga waisha ibantu uburubizi obo. Kabela, waji nani gitwe amuya. Kajigonze kujitwa. Nchimo jitagonze ki. Njela huisha ikuti eji tajiri jampo Pele tatuyandi kuwa basi mpo Mnyanda kuwa basho mega Rino Jezebele ahabu Iye mnene Kambozi Kambozi nchuba yijita Kambo balo badagazi Chuba yijita Masusu ahabu Ya gerebi Agulipenta Agunka kumasena Agusama tubudua Jindi barumi Nobali mbugu indapao Azintumbuli ejo Barumi babo Balajijita Kambo tabajisi musisi ni waga simpe Mujika mbao gero jabo Iguba ambila bugini Balamba ee Tagwe wandano Ejiri kabotu Nyebo Tamwele kujita ejo Nyebo Nichu ili ya mwami Bedo ya gati ufumbwa mwanagazi Uyo osama jikobela Jamwa arumi Chisesemyo kubusugwareza Leza tajinchi Mbogu timbwa kwa jabu jincha Gajirileza Walo tagori Kandika musisi ni waga simpe Oyo uba ambila kutu ejo Chitondezi uja mamani Ibaidele Yagati inga bayoji jita Isaya yapta faili Yagati ibana gazi bayoji jita ega Mumasuba ama mani Mbombubo abobo mbaboe Peba amba kutiba jisi musisimi Mujigamba ugiro Yo wajwi ilialeza Utali yo wambunga atukwambe kulilelo kuti atutumine mumuni wancharisi yalo mimuni yakumangoleza kututumina omwi oyo wakashomeza kuchita umbungano yakasarwa oyo uyobambira ejo ili bwini ima achwiyaleza kulekela bajezebeli ahapo awo bayobandanya obo mbombobo amyeye chindi panakazi vatalika kulilemeka mbuli obo ino amuchokere ntamo inini jindi ni wakatari ya kukera masusu abo akulile megambuli obo jindi wanakazi watari ya kukere mega obo kujindi ejo jindi jarede ilucheria mumasuba ama mani ulede ulibonya ajilau kajisi jitondezo ja kujindi jama mani kajisi jitondezo ya kujindi jama mani mburi mboja kapete mumasuba agwa lota mwabona jitondezo ya jindi jama mani jindi wanakazi watari ya kukere mega mburi obo Balali le megambuli obo eno. Oyendi ejo kuti Elisha. Lede ikulibonya ajira. Kulibambila. Kuita. Tapatila. Kumaila ansi. Nchivotu. Jitondezio. Jareza wunze. Iliagwe. Asumana na igwenda. Tagainki kuita inkamupati eno. Ibaibeli agati. Tayo ogatanga iganini. Ndiyandoru watu watata. Uwago. Ikumupa ibuambi. Mbombobo. Eo jirirure menchobeni. Ulede kukagwa kulibonse chita igatanga ganini mkambo ulimbuli Elia akagwe ibali siulu ziri chiroba a Johane akatanga igagwe ganini ii mwona ao mpotu ingwi sunu tuwelede kujoga kupende koste intansi tuwede ikujoga kuzintuzialeza tuwede kujoga mwesu mwajisi utaje ngwi ulusigo iluwago tuli mungulu ndila wora Elia Mutamwe zibu yo, ndashoma obo, ndashoma, urushomo, ndajitambula, mutajitejo, amuswanga nereza, ubusu, abusu, kamela, uzu zikuwa amuyo, ejo mpao, amulangirile ejo jijitiga, ele kuti muya oyo, ulimulindi, ulimpene kuchu eri, pao amusie muya oyo, ulike, amu jane, amugombe kulireza kuti, amupe muya. Pao, jini muya oyu wabuga, mbusu wabwa mamani, uyobaru jenjezo ulimbabo, walo abo, ibabiji, mwabona, kambo, Johane wakati, mutai agwamba, mulikuwa nukuti sebo, iuti, mulijisi Abraham uba tata wesu, tulijisi, tuli, sebo, mama tata wesu wakari, wa Methodisti, Baptisti, Presbyteria, na Pentecosti, mutai agwamba, nyebo, leza, alimi, mulibana, Uri Abraham, kambo leza ulagonza kubusi almawe, ya iguba wana, iwa Abraham, mutai kambo, muri bapende koste, iguti muyorewa. Kuhina nukuze, leza ulagonza kubusi almawe, ya guba, iguana ba Abraham, ejo jirure menchobeni, iye munene. Kwa amba buyo jwi ya leza, jimo ya wini, iguwa busuba, kwa mamanino, isesine ya we, mbojibeti. Utina, mandiregela buyo, iguja buga awa, baga hindi, iguyoga nini, ni mutondezi, iguyo nzila. Mbotu kwa nzia igu hiba. Nijisima kwa romanji ale mbiti. Apepawa. Gari wamba igu yo kulingao. Njianda kubala amui kulindinye. Iguzwa atu kutanzi atugeze. Tuweze. Yotonomo chapter 18. Elio. Kiyo ziba. Wagaindi iganini igu yo. Ute kwa buyo. Agutana. Igu jala awa. Uteti. Ndigonje igu bala. Igu bala oru kulindinye.
And Deuteronomy. The 18th chapter.
Mundi yotonomo. Chapter 18. Chiboto. Eriu atubone, iga pangwa ka 20, iga chapter 18, Deuteronomo 20.
But the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have
Oyo, uyo amba ipi, mubuyo, musina liangu. Oyo, ngona tala ira uganana. Na oyo, uyo amba musina, liatule za tumbi, tunji. Waro oyo musisimi, uyo ofa.
That's right.
Mbombobo, kunyonyoga, takumuya, chibotu. Imu ntu obu visya, uyofa. Tujisireza omwe, kutalibareza. Eri kutina mwamba, moyo wanu, mbobuti, mboti osibachwi elio, imwami, njia, ya tamba. Mbobuti, mboti osiba, uyoba banji ilogo babo, mbobuti, mboti osiba. Oyu umwi wamba eji, umbi wamba eji, umwi wamba eji, alimi umbi. Umwi, wamba ejo, asimwe zimbi, lino amulangirile, tulizi.
When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing falleth not, nor come to pass, that
Jindi musisimi amba musina ya mwami, ikuti na jintu tajitobedi, na kujitiga, eyo che jintu mwami chatamba, kere musisimi wamba, jagulisumpulabu yo, nyebo, mutaga muyo Ikuti nale za taka jamba kwa kuti mutayo jirika botu kamusumana na akuruba magani ajo mwabona inawamalange kuri ejo chotu mfwasunu kansiansia kaba apostolo kansiansia ka methodisti kansiansia ka baptisti kansiansia ka pentecoste kansiansia ina kansiansia ninsi ino tuka jana kuri ndazundikizia muntu uli onse kuti tondeze kansiansia kaba apostolo mubaibe ndacho matagwe chintu chili popo ikuti nawe apostolo pakajisi ikansiansia kalikonse ako tikakasola kudzatira nkhala kambo kapeta amusanduke umwiya umwi iwanu akubabatisidwa musina lya Jesu Kristu ikuti mudzatirwe zivi zyanu ere umwiya otambula chiphego cha muya osalala kambo chishomezyo chili kuli ndinye tena tamuboni awo mpoto pede enzuma tulimo chiyimo chipyapi ino chinzi yitondeze chakasimphe echo yitankhukwi lino nyopo mbuli balumi apanakazi ikunji bwanu alimwe muli bana baleza mutakakiri kuchihusya amuyeye tuyende kuva a zinthu ezi ziyede kuchitira mukuzwani mbuola elyo ndiyo tuponamo eli ndi ora yakuthana kabuyo ikuora kwa mesiya iuno kuyerede kuva kwambirizya kwakubora ikuzwa kulileza andimubawirire elyo atujoge kuli Malaki nyamamanino achizumirano yakale kapera amuswirire elyo chamba awa muli Malaki hawo tuli amusikirire kuli eji wakaindika nini lino ikuti na mwabona Malaki 3 kayamba ikuti Jesu wakamba ikubora kwa Johane amone njotuma mutumwa iwangu elyo kuyobamba inzira kundere iyangu alimi mwami oyo ngomuyandaula yoitukira ikutempele yakwe walo mutumwa wachizina oyo nomubatebwamo amubone yobora mbwamba mwami wa makamu oyo kati Johani kaambirize kubora kwa Jesu elyo wakabora kutempele kubonya obo mbwakamba mutumwa wachizina angelo wakali a munkanda a munkanda a basikwiye na Abaisraeli sena mulasoma kuti wakali mutumwa oyo wakati ndakaswa kwaleza alimi ndiya kulileza lino kambo zi Paulo chakaphedwa ipulwani kuti amusitirizyemo mulimo nangamana kufa Jesu akuzikwa bubuke aluko winde chindi chilampfu Paulo wakamuswanga busyokubusyo mumugwagwa kuya ku Damasiko wakati ndakazobalesa alimi njokera kulileza Paulo wakalungumana wakali mumuni mupati oyo nguonya musumpuru wa muliro sena mulisi echo kendiri mukuambaula nguonya musumpuru wa muliro kapera Paulo wakaambaula kulingwe elyo wakahwira Paulo ivantu chivakamuhwa ere Paulo wakamuhwa wakati Saulo Saulo kalombo nzi ncho ndipenzya wakati ndiweni yabo mwami wakati ndimejeso lino babuga kuya mukagwakwa ikategwa usu kuya kwambirwa ikuzwa awo ndijisi musisimi ubora kutala kuzokwambira echo yakuchita yomwabona elyo mbobutiku Paulo wakaenda kunserero wakababatisidwa akuita kumwami ikatambula muya usalala elyo Paulo wakati ndijisi chisongozyo mumuviri wangu elyo yakaphedwa kuli ndi diabulosi mutumwa wa diabulosi oyu wakandidimpaula mbuli obo rumo arumo wakalikunga wabakabotu alimi mphawo yamujata muma alimwe ikati ndakabuza imwami zindi zyotapwe kuti achikwise uli ndine pere mwami wakati Paulo luziyalo lwangu lunazulira Paulo wakati kutegwa itali sumpule kumakani akukhula wachiyogonocho wakajisi ikunje uchiyogonocho ikuinda Petro Jakobo Johane na akufumbwa wapo wakamuona nakamana unkha ikwa miyaka yopire nakuinda yayimhwi mumusumphulo wa muliro ihamba ula kulingwe mkhunji maningi iboti sunu miyaka ili ziulu zyopire alimi uchiphona amen ikati kukaphekwa kuli ndime kutegwa itali sumphuli athala ikwamba lino mukeso ndamuinda chonse wabona nda ndakamubona nakabuka kuswa kubafu elyo ndakamba ula kulingwe ndi ikutegwa ichali sumphuli athala ikuya wakaphedwa chinthu chimwe kuli ndime ikundibamba kulibombya iha wakali umwi wakabaambira kuti bababatizwe alimwe alubo mmutsina lya Jesu ngati ikuti na angelo ikuzwa kuchulu wakati tindakayinkhawa ku zikolo zyako kufumbwa kumasena kwamakapede ngati tindakayinkhawa kuthala ku Jerusalema nyonya buyo alimi wali Amyaga iri kumi ayone walindaga inka kumusanza mwege pita musanza muesia musanza kuya kabela wakabuzi imami wakari musanza kuya utandela miaga iyo tatwe igaya jisumina no jagari ikubona ikuti jonse jirigo hienye ininaga choga miaga iri kumi ayone yaga chilira yaswana Petro aramui kabela baga jisi imaga ni imabotu agozini kaba babadisya njira njionya akujita yutu chijonya amen wakari jisi ikuti jagari ruzi Ii mwenene, amusuirira kuli malagi eno, wakuno, malagi 3, lino iuti, mwagonzia, andi salazie ibuyo eji, kuli ndinye, ndashoma, atujure, mwagotete nchoveni eno, kuli Matayo, chapter 11. Akubona nandi, ejisi, eji, irobide, antela, niye ya iuti, ndaigana, antela inga, ndalanga, rutanzi, ikujibona, Matayo 11. Atubone, ikutarigira a, eyo, jagaji tigaji ndi jeso, na agamana, ikula ingira, iwagwe, ulibasibu ya bagwe, wagaswa, nyo isya, akugamba uga, mumi nzi yabo. Eyo lino, jindi Johani, igangwa kuti, wagali, muntolongo, mirimo ya Kristo wa, tolongo mirimo ya Kristo, wagatuma, wavile basibu ya bagwe, eyo, wagati, ulingwe, saebo, nyondwe wele degubola, na, Katu jilangira umbi. Imeso asi waze, a Johani agaba kubiri. Unselera kuya muntolongo. Mwabona, Yesu waga huwa awamba. Mulingwe, kwaya, atondeye Johani alimwi, zitu ezi, yevonzo, mwa agubona. Johani wagali musisimi, ere utina, uyongwa eji. Eji hiri, mugojitiga, uyozi baguti ndimeni, Mwabona, wakati, ibofu balatambula, kubona kwa bo, ibarima balenda, basi zinsenda balasala zikwa, ibasinte matwi balangwa, abafu balabusikwa. Elio tonsi tubungwe tuliyanto omwe, kariambi mburi obo, boyambana, pepe, kariambi, yagati. Ibarima balenda, basi zinsenda balasala zikwa, ibasinte matwi balangwa, abafu balabusikwa, abajete, karijisi maga ni mabotu, ugamba uwaguli mbabo, mchejo jitondesyo. Amulangirile, elio, bubagazu wabu yo. Ili ulajore oyo, walo uta lewi mulindimi. Ino amulangiride. Ulajore oyo, walo uta lewi mulindimi. Mungaju ambi, na, ikufuwa kweme, mulindimi. Ulajore oyo, walo uta gafu kweme, mulindimi. Mwabona? Mwabagazu wakuyo, Yesu wakatole ya kwambira kamu ujatizia Johane. Ino mwaga inkira kubona nzi, munkanda. Amulangiride musisimi oyo eno. Ino mwaga inkira kubona nzi, munkanda. Itete. Nari pegema kumuona ikutari Johani. Oh, pepe, nyobonaba nabanzoga mwizu wakati utubungwe itwabo nguni omijonjezia. Ikuchija ikuswa kukukari bubora. Katari kikwamba kuzulirwa kuli ei, eyo, kamboleza ulabonzia ikusia imawi. Aya, ikubabana, oh mwizu, kere gali tete gali pegema kumuwa. Angwe, itete gali pegema kumuwa. Na, inumaga inkila kubona nzi, imuntu kasamide, busi kwa vela zutete, wagajita iku jinchazi sani, kuziagwe, hindi ziobiro na ziotakwe, ujindi, nalagamba u, amugone, balo, abo, basama ziko vela, zitetete, zisani, ziri mumanda, amuami. Nga utawus abo, ba inka, umasena, akumiontaba tukwanda, nyomonisi, alimi alimi, kivu watiaba kubusi, alimi alimi, ba unka ujigoda, akubamba, mibandi ya bupampu, alimi nyomonisi, zintu ezi, Yonse, zigompemi. Mwabona, mwabona. Kawena kasumbanya panga. Ili jatua amanza obire. Kusena awa. Kumunyinza wampi. Inomoga inkira kubona nzi. Mwurombwa na umwi. Mburi oyo. E, ulimu kubabusia. Pero ino nyogo mwaga inkira. Kubona nzi. Imusisimi. Kamusirire inya. Halimi. Na muambila. Windiri wa musisimi. Imunene. Ino, wakari nzi, gamba, ngu, windira musisimi, wakari musisimi, agwindiri, wakari mutumwa wabukaro obo. Ino mga inkila kubona nzi, utala, musisimi, ina, nda mwambi, windira musisimi, hambo, o ingonguwe, walo, ule mbedwe, amuwane, nda tuma mutumwa wangu, mbele, ya kushu wangu, iwamba inzila kumbele liangu. Amulange awa, mwini malagi 3, amuwane, nda tuma mutumwa wangu, mbele, ya kushu wangu, amulangirile, Rino, Malagi 4, andi bare eji, uyobora alimu. Amwane, ibuzuba bulabora, obobuyopia mbuli jengelo, alimi bonse, bari sumpura. Nya, eyo, nisunu, nirenda unselero, jenga kokwa, nakubona ibantu aba. Inga, wagana na gulimbabo, kabela, bala gusega, akukufubazia, niya kuti, ino nchinzi, ibuzuba umu indagali gwenda, ambari, unselero, umbari, yankamu, yamayagi, azunguru jitwe. Kukwa kwa, tone, kuseleru awa, ndagali kwa amba ura kubantu, kamwe, kabela, agamba buyo, o, asumana na kwenda ndiyemwe yakamba ibyo kuli ndime nzisanizyo yatomiki yalino oba itwe limwaike de ansi obalega balike wagamba ilumuno irwako walibambira akuswa awa. Haleluya ndede kutamba eyo ndayela walibambira walianga lutambo mjikungu jago ndakwita akonkegambo chendo lindira kambo amwone ibusu babulabora obo buyopya mburi jenge ya bonse bari sumpula abonse abo ibayita ibubyabi ayoba mburi maguba ombombo maguyoba ino nchizijitiga yindi jipati nyebo nuba mwibalimi yindi muliro wanguzo wauma imunda wawiti yindi nuba ibuyo maguba ulaba buyo ukede yauli nkwala atwe gunze ejo chejiojita yindi ejo yindi wauma buzu wabulabora obo yoba umpa mwamba mwami wamagamu kabera tabugasi muyanda na mutabi kagwe jintu yosyara jambavo ere uli abo ibayo wasina yangu isuba liaburulani liyo pasuga akuponya mumababa alio nyebo muyonka akugomena mburi bombe mjimpati eyo ngumirenyam eyo nyebo muyoja taula ibabi kambo bayoba itwe usi ya mauru ama tende kubuswa obo mbondi oji taeji mwamba mwami wa magamu kubuswa mumirenya itwe ya babi omyeye mwa wa Musa imulanda wangu oyo unagala ilia walo muherodi waba Israele onse mburi imulasyo ambeta ino amusile kabotu eno ambone yotu magulindi nye Elia mususimi ya utanaba iwora kwa obo busuwa iwupati buyosya iwa mwami ino oyo inga natakaba Johani inga natakaba kambo inyiga niyaga nyonyonwa igali kujindi ejo pere awa wakati muri Matayo 3 ulatuma mutumwa umbele iyagwe elio Jesu wakati oyo wakati Elia wagere degusi iguwa mbanzira umbele iyagwe pere atomiki pomu impati gaitana uma njo mutumina Elia musisimi elio yosandwa mioyo ya matata iguya kubana alimu nyo yabana iguya kumatata iguti ntasigi iguzomia nyigaruchuku jisinsimi mubuzu babuni pere noye buamba oh oyo Elia oyo wagari Johani ni mutumwa wajuzminano wagari Johani ya chobeni wabamwini chobeni Jesu wagamba oh utondezia ponya awa oyo ngomwi ngonda gamba pere nyo mwabona kaka kunja ikuwa Elia wagere kubora mwabona inga natagaba kambo nyo mwabona ikuti nagaba pao jisusini njagari kunga jirubite njiga tiaga nyonyonwa ila indi kuya mwabona pere kakutana babusu wabupati yosha wa mwami nyo mtumina Elia elio yobosya amulange ikubora ikuwa kwe kutanzi nyoyo ya matata ikuya kubana elio chayijo nchaga jita kutanzi ikuleta imurumbe wabubanze ibupya wora iwa Kristo eno ibubwisya matata aganyi aosotokisi kuswa kuloschomu oru wa orthodox ikunjira muloschomu rupya oru wakaswa kuziarwa aojindi abola indi yabiri elio myo yabana ikuchoka kumatata apentekoste mulombe mutanzi ino amusige awa kujobunzwa 3 elio munyojibona ponya au alimu bobo jaga sinsimu tulikujindi jakumamanino mkwesi wangu mbombobo mbuliba sinsimi bali mnyanda yone jaga sundana amikaya jagati tuli tuli mubusu wa obo wa mamanino tulizi musisimi wabubechi yoto ndesya zitondesyo ya bubechi ikunjira tubungwe bati kubora akusangana atuberegele antomwe kubora akusangana mbungano Yesu oleta uwembara igako ulibambilide yifumo yino ulinduwe ikulonja bumembara iwako ikuswa kumbungano eyo ikuya ulimwe eyo oh kufuwa kupa ino mbubwa tunje bumembara iwako chobu jitra ikuti nato jisi irugono uchuru oruba magani anchijo basi simapechi kayoto ndezia zitonde perea mlange basi simi baga simpe kayo kala ajwi yaleza zitonde zijaga simpe ziole tajwi yaga simpe yaleza kumbungano yaga simpe elio mbungani yaga simpe yota mraju ya huli tangalila jindi katangala nini ago idayopegwa mmasuba ama mali kanuli kasiarisi wa masi mayosu manana muji mwajimbi jindi Jesu naga sida kikwagali kwagali pere bashonto ilogo kuya awo baga shoma inkamunini ya Johani yagali imui eyo yaga shoma Yesu wakaba kweza ikuswa awo kuyabu ya Talamba basikwia kuswa kulimbabo akunka kusumana. Jindi Elia, jindi runo nyoko, jwewa kasika, jindi janoa, nejakasika, wakari jitonde, elio, wakanjizia iba ntumugato. Jindi Elia, nagasika, wakakwisia iba ntukuswa, kurupe piongano, mwagabete, elio johani nagasika, wakasaba sifu mbagari, jitondezo, 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 elio, wakatu shomezia jitondezo, mwuzwa wa mamanino. Mumazwa ama manino, yoga jitondezo, jitondezo, tamukwe. Iwantu, tabagonji ujibono, baragagiwa iwuyo ujibisya, na kujiregela iwunka, mwesu mwujizi, utabijizo jambungani, andambe eji mugujala ejo. Iutinao jisiruzibo, kubagunyanya mungwa gomwe, ikuli mwa gomwe, utayami. Iguli ego, utaji jiti, he, kubantu bago, uli, namba ura kubantu, namba huwa, namba chanka, tepo rekoda, iusule kuya, ndionya buyo, namba ura kumbungano eno, mwawana, amusirile, muta, gilamba zintu, zingilogo, zindi, zimwi, mbuli ezio, mtego bantu, kumasi, mwajisi kuya, bakare alezo, amulangirile jitonde ezio janu, yaga simpe, mioyo bwana, jino musungule gite gonsi, pere, Gariba milioni, ayo enda moonya, mwonsi biyajo, kabela, tabajiboni. Jindi Jesu nagasiga, kibaga musiwa Elia. Senamulisi ejo, kibaga amba jindi, Elia naga, kwempa, kibaga soma mufu wafuwa, wakati mufu wafuwa. Kibana moonya muya, muli ejo, mwonsi uwagwe, iweni, mwagari kukara, mwagari kukara, gari kugamba ugira. Gajita zito ndezo, asikambio moonya muya mujisi ejo. Jindi nukagabora yu njezia, kukusena, hatumukwene Elia, mwani waga mutola, yujulu, mugambisi, yaga sega jintu jiribobo. Hawa wabora Elia, Elisha, asito ndezo zonya, alingu, yuko jenu ya Kristo ambungane yagu. Hawa wabora Elia, mwanya, Elisha, zito ndezo zonya, Elia, ziaga jisi, yukusega nchoveni. Ikujita ejo, babalo bana babo banini, baga mutobela kubusena gati, mutu wala hindi, warubara, kambozi, nyota inka, kujuru, mburi Elia, mwabona ejo, jaga jitiga, gubana abo batagwe bulemu, sunu balasega agufubani, tapengi mugesu, rubeta, lalenge, mirengalenga, njonya eno, ulirembe tuwe, kubusu, wabana Amerika gonsi, bombubo, rubeta, lalenge lera, umirengalenga, bugaribo onse, bugariza, singuzi onse, Zibu San Paolo, babo babotu, bajisiju wa jabu gombi, pereka managazi ya inguzu, jambubo. Kubafuta chila balibo, mutabwezi kulingwa, mutabwezi kunyanyamugwa, mutabwezi jintu yonse kusigila muswa nereza. Ibusu kubusu, akulegila muu ya waleza, kunjila mulindinye, kuyosuzia, mwaya wanu abuntu anguzu. Abiyando, abuyandisya. Leza, kundi kwa siya iku jana busena, iku angu utali. Usena mumui, mumazu wa machonto achirira. Kuya, ukadirira. Mane, ndijabone, ari iku enda iku angu, iku chira, pokubete. Kwa lindira, kwa jindi jilafu. Da lindira, kwa jindi jilafu. Na eya, igandi mwabwiso. Mwabwa iku angu, iku angu, iku angu. Yindi, indalega inganda ei, utala. Mwami, wakandita. Mwaka intu angu, igalila, kambo, tangali iku yanda. Igusia ibanyina. Igati ndiza, daga, jewuwe. Igati, ndijisiba hama, bajembedi, andevo. Nagari kede ajono, uya, uzwa bumi, kandimwa ibwizu. Nagatara ajono, igabotu uyo, juhili agasiga, igati, uriandanya, au, njogu lerega. Igati, mwami, leza, kundi, komanya awa. Uribene, ejo, kenduri, ibambila ibuwana. Zutu, ejo, jonsi, sirimani de eno, ibama broi, bali mugulemu, ibama branam, abalo. Ulari mulimo wangu, mwami. Iluweta liyoma yisi eji. Bumuibwa masuba aya. Ulimasi amui ayo. Ata na mbwa magani mawutu. Ulimasen. Kufunga zintu nzo mwajuta. Mutaluri maju angu. Mutajeti. Amulegere eji ujate. Leza. Kweza yembyo. Jabutale. Iwujiremba. Mumoyo wan. Iwutegwa. Mutagajirubi. Mutajirubi. Kubobu mbamba imwami. Mchoge, ulireza, niyo ya niyonsi, ya mchoge. Mutasori, uya amina, unyanyamugwa, ulimwa, na ufungwa jintu. Amianda ule, ileza, uonsi ogo, ulimulindinye, igusigila, jitujemwe, igetege, ulindinye, iguti, mianda, igululamiga, mianda, iguba, banareza, ya muyo waleza, mianda, igupona, igurusi, amugite e, mutajirugi, ambo, tuliku jindi, Ya kumamani, linu amuyei, pregu jindi, ya kumamani. Iri amuyei eji, mburi, mboni jala, igugomba, mga indiga nini, mutarubi. Kondisu hirira ojigombero, kutinate pu ei, ijunga, kondisu hirira onyiga. ubusana kwa yonka uyobu kajitonde jitonde jaga simpe ndiza jibuki tegale kabela taju hukwi jitonde jaga simpe ejo leza mchapari onse ejo jita hukwi atukombe Yesu wa Nazareta mulichu elio pati jaga hamba kutala ibuswa obo mbuli sonto jainda gandi mwimonsi mbuli mwanda gali iusoto gajitani iusunguru ga imusamu elio oyo muya waga seruga ansi iwinda mumpela ya masamu aguti Yesu wa jisimilano ijipya ngu Jehova wajagari Oleza amwala oyu daima Masena onse ambi misenga ibira Masena onse ambi musenga ubira Tambo kwa mnyaga iwene iri Magumi otatwe mwami ndaomporora Binda ukuti eri ono Oyu murumbe kandi nasunzuga igabera Omwe iguzwa uringo iguzwa ogo Ondaga taligira Nguonya ibu yomurumbe Jintu chijonyo. Vita wa ntu utiwa joge. Ikutari kukuli mwa. Kere gulusi wago kusuwa analiza. Kakuba vazi ya ruwa. Umuya wagwe. Oh, nchinze yosha. Kitalu weta. Valo abo bagaga murumbeo. Mwami. Wina jintu yishede. Wagari zulizia ilogo ijujago. Ikutondeja zitondezio. Kiafuzi wago mamani. Kutondeja kuti. Kaligaji uwi. Ichiebo ulireza. Alimwi. Turi ano, awara notu mkwa baba ngele bapati, umasi, sunu, koonse gabo mporona, elio dolopoli ya supati, jajisi, alimi, jipangano, jazisi, zimbi, ziri, alimi, alimi, jaguwa, wabu yofu. Elio jindi notu mkwa bantu aba bapati, ulale, ufransi, kabamba kuti, guyoba bomba, itanzi, lio wita mrosveo, Kentucky, kwa mamaire, alimi anda, ayo, Fumpa ijisi.
Oh God.
Oleza barijisi jindi. Yere de jagungwa. Pere. Tibaga sumina. Nitende zintu. Yazigombero. Itegupegu maradio. Ajibweza. Wina ntamizyo pe. Na omwami ijebo wakati. Bosa botata. Bandi pabayobo. Kabela wina imutu ugonze. Igubora jitatata. Uwamugwela igusanguna. Lino tata ndagomba. Ikombyo eyi. Uli wangu. Awa mpendi, yabu ya iguba mutala eno, alimu tandizi na mazuba ongae, ngetu wajazia, mwami ndiza, inga, natuta jisi wasunu. E ufunga agawa mwami, ayo ashede, mwumi wangu, oleza, ya wanziga kuti inga, waweza, akujitaji ntujumui, chicho, ubulemu iguago.
I pray first for myself, Lord, that thou will... Give to me
Nasangu na kulikombera imwami kuti uyondipa iluando wako ila uyando wako rujitwe imwami ufumbwa mboji ngajaba ngenda kuti jigambwe kumuzwa obo jindi nakukuswana yakajitwa kapotu kuti na nchipati na ikuti chinini ufumbwa jiri mumoyo wako inopati nkambo ikabumi kwangu imwami pawa mpendi
Send an angel with a coal of fire and cleanse our
Kutuma angelo ujise ikara idiamuliro na usalazia milomo Yesu utusalazia mwami mpambo igajinti jimwe kama manino jirafi igu umanyika atuwechu ilio mporora munkanda yajibi amulibambile igu suanareza imungano nini bantu aba babora uzubabu suba awenze mamaire ari mnyanda Oh, utamani asiru yando, utalubi mirimo. Leisa, wa Abrahamu, Isaka, wa Jacobo, oyo, wakabusia Jesu kuzorwafo, erio eno ulikebe kujanga. Yarudo, iliasi wami, bonsi, uli uchuru. Leisa wakaba, mjila wejabuntu, kolelega bantu aba, abo, linda lelega, musinari yako.
May they always remember and know
that there is a sign. Awe kutiba yonze, akuzwa kuti, ulijitondeyo. Jitonde jama maninyo. Ndagomba kuchi yoba pa. Ubalamba iguba. Kasi kuleta iba mwi. Umilimo yabo. Ufumbwa nkoma nga baba. Mutinyoneno. Barugwa kwa. Igubikirwa mingwimba. Na kufumbwa mboji nga jaba. Igupa igumboni. Uzintoro. Uliba asimi gupa. Ufumbwa mboji nga jaba. Mwami iguti. Na jintuje mwi. Yajonjezia. Mumoyo wabo. akube kuti vape vakamboni akube kuti vapone maumi avonareza akasana sikwa vovo kusimira zvakare magwaro alembeki avarwa avantu vonse leza kolereka vapandakazi vesu koleza ndalomba ikuti kuyovalekera ikusanzia mashu avo avo vata nani eyo misira ya Jezebel yapo vakatekera vave ajamba yavona Kristo muya waleza ali mavo werede ikuziva kuti tavere kusama zisani ejo zitasalali ezo nzovasama akerekere masusu avo kulampa jakuyandirira muli valindu amukotilembedwe mubaibheri nkumoti mumeso amwami kuli oyo utavi munini uyo loboga kuzinthu ezi yonse zibola mubusuba wa mamani yova yavulemu mumeso ali mulimo sisimimbo akacisisima leza popa ejo ndakuciwe cimbi cendikonja kucita ndakwila atwi ilangu pamwaka mwaka mwami eliocita lereka eno wina cendikonja kucita ndalomba kuti uyocita eyo ndilizi uyocita nkhambo ukacisomeza mupfi ilyako eliyo mphawo yendingwi ndipo nja ibuyo ikupha ikumboni imwami eyo tawe munthu ukonza kuwola cita pamubwera alimi vonse ako tata makandipa payobola ndicisikanza mwene ikuti ijwi lyako liyomamerwa potulereka mwami ele kuti nako libapo anu payamina ibuyo ukulimkwa ndiza pakongwa ndiza pali cisimu ya usalala na yatwerede ikupala ejo mwami nkhambo twakapona ipanthu mumisapano yamabora tamaongorola twakapona panthu kulipoteza kwa zyanyika tamaongorola twakapona avo tamakhomana iloko ikusikira valira ikupusena wachibuye tamaziyana azinthu ezyo zyonse eyo tazili ndwe leza ere kuswana kwambaula anduwe alimwi iyepo kwahwira ejo nchotuyanda mwami oh ndakulomba leza acindi eji ncidonya ikuti uyo tuma muya usalala oyo mubuyake ovu busena ivonini kuombe ina busena bwerete wanguwe ikuti apole ere ndalomba leza ikuti munjira yako mwini uyo mutuma ndiyonya eno mubuyake kolamya panthu embo ndayamba ndikainda mwami ndiza wavikhalaciretu munjira ya munthu omwe kujatiliza iluito lakuzipaira kukomberera akulamya ipanthu ikuunkha kutala ero cinji twachoka imwaka uchilira kupacana ikuva ipana ivamuviri iloko ivakehena ikuinda mbopakapete umatariro ngokuti mbopakonza kupoora citayepo walalamya akupha ikambo muya usalala mupati ero ndalomba imwamireza ikuti na oyo sizili mwalumi na mwanakazi mulombe na musimbi simubuyake ifumo ei kuti muya usalala yobola anguzu yakulami iloko mane imisozi ikaimbulumuka kumasaya avo akusweka mupontho iwapo mwami ikuti ikuzwa kunsi kwa moyo wapo vayoshoma akutambula Kristo wajipa mwami apakayandike chipayiro ikunthu kwapo mbuyopa chipayiro chapo wajipa mwami payo payopola cha moyo uzite ikuli mnduwe akuyamba ndiyanda kubakatizikwa eno musina ya Jesu Kristo ukujatirwa kwa zili zyangu ezo zindempha wajipa mwami poka zuziya amuya usalala watupa vangeli munyika asuno ikutali avo kuongerezya kukwera ikubamba vana vatungwe leza kulipusizya omwini ivana kubamba ivanthu mwami kuti vakombe ndiyeranganda yakonoliyo takwe nuchakacitilide kulisimasi pere vakali kulimya ikulya akukomba ere kucindi munthu waleza uyo musisimi nakayima awo ere kucindi nakali kuhamba madzi aya muya usalala wakapawita avo pakangwa ijwi leza popa mushopo oyo wamuswangano kucindi petro nakayamba madzi oleza vakali vambirite vakali kulimya kulya vakali kulindira vakali sinizizye ndiye vakali ikuyo valindira vakali ikulindira kusikira avo vaapostolo vakalindira kusikira leza wakaseruka akathikapo elyo vakali kukonza kumuvona akuambaula kulingwe ivakazwa moyo eyo yakatentha nyika ikuva ikapapa yeveka vakali ajamba nkhavera vakaima akati kamasena awo anthera pochakamba ikugonkhwa mithwe yapo ikakati sena cilirwene kulindiswe ikumuswirira na thukunga ithwanu na panthu pathupungwe na twede kuswirira leza na amulivonene iyo mphonya buyo popakapereka ikuyo kunkha ivakaunkha kumasena nkhonya akukamba ukazina ya Jesu Kristo alimwi oleza wotupa wotupa ejo mwami omukusiya omwi oyo walo ngokanana mumagwa mulindiswe komunanika mwami ndamwita komutuma mwami Poleza, niyo Yesu yanzala ilimugulila. Umutuma mwami, ikuti uyo josia bantu kuruchomo wa matata. Alimwi, oyo, uyo wakisi aguzwa kubantu aba. Vendeleze kwa atubungwe kunjila mruzibo ilwini. Aleza, mbole imbo bagajita upende goste. Mbungano ini, alimwi, gaisuga, amurumbe ngonya, mchomo ndronya, njisyo njonya, baibe ndiryonya, leza ngonya, ajitonde yonchiryonya, kutubusi ziamu sinsimi. Mwami, waponya babwa ziaga tigesu, mwami, ulibabo guno babulite, ndabago mbela, tata, ndalindila wajindijila mfu, ulimbia jifumo jino, alimwi ulibabo, iwakede awa, iwusi kubomwe wajindi mwapostola Paulo, nagali iguga mbauga, iwusi kubonsi, mwari mkubusi, wagawa iguswa, kubuyage, aguli jamu, wagona, tagali yanda obo, ee, kwa, wagona, eri wagawa, kabela bumi, iwagwe, wagama, eri mwapostola, wagagomba, kabela ibumi, Uweka choga, mulingwe alimwi. Omwamileza, ulibanji iunu abo, ibawa mumarwazi. Eyo, ujindi, notwalindila iulamfu, lindilila, jindi, yangu mwaisya. Imbunga, ulibabo, bajiswa. Oleza, legeranguzu ezio, oyo, oyo muya usalala, oyo bora, itaminina, mumusumpuru wa muliro, oyo. Litondezia imweni, ya ulisibia imweni ikuba mburi mbaga pete, walo, erio, tulamusoma, umulegela, asunguluge ibantubonse, ikumanini na mugati munu, sunu. Woponya abajiswa, wazuzia amuya usalala, wafaru angurugo, muzianza ziose, mami, ogo, kotubulite.
Saturate our hearts with faith. God with undying faith, with undying faith.
Kuzuzia Yesu arushomo, reza, urushomo utafi, arushomo utali huwanyi, iguti, tujisi mbubobu mbamba imami, wajipa imami.
It's your people,
imbantu bago, murumbi wago, ikwili wago, batuanga wago, kabila javulo sitajisi, buendelesi, burindiso, tagonji agwaro, iutu nyonyona, jindi jirao eji. Ya nyonyonwa kambo ikuti na jirao eji. Janyiga janyonyo, tulijisi jomwe jirindira. Tagonji kutu nyonganya kambo jintu yonsi ezio. Ziri, ngusi nkondo, ikulindise, ngusi nkondo wago. Kambo, tuli wago, pagawurwa amuru, wabulo kuyandisi, wa Jesu. Abobo nyebo, ajabulosi. Mwanga bantu aba, aburuwasi, na mula ilira, musina ya Jesu Kristo kuti muswe, mubantu bonse, ibabo. Mburi musige waleza, mutaminaji, eri kuba ibwini. Obasia, kujisi nguzo, zindu zionse ezio, yoga sola ikutamina, ikuba ea zio, yagamwa ikuwa kukarivari, kabela togonji, ikuti, wajiba jisi. Rinolezo wakopa marumi amanagasi mulombe na musimbi muno. Irushomo wakushoma ejo. Ichi yamba ikutina mwamba kutundu eyi. Oshyuga akutazumba uzia mwoyo wanu. Ikukomba kwa rushomo kulafuna ibagwasi mwyo tambula ejo. Chomwa romba. Tulizi ejo tulijisiganza mweni ago mulideza. Ikutina tulijisi rushomo uliroonsu nulujia. Ikutina leza ulapona mulindiswe. Tulashoma ejo. Ejo ndizi kuti. Jiribobo, mwami, abobo kujipa sunu, ukurwazi, alfutuko, na, nindamba, nondere tegwa amba, ufutuko usangu na, elio mpao, ukurwazi, kujipa mwami, kambo ibuntu, uleandiga ilogo iwinda imubili, ele abobalo, indizimu, ibuntu ibabo, ulafutuwa, kabela mubili oyo, waga indi ujiri wa satan, kabela, ulezi kuti, uyobwesa kujindi jama manimo. Uyopaya ula, agujosia, buga iwanyiga iwuyo, soberera igunjira, umuringo, agulia onse, ele, agagonji kukuma ibuntu oku. Kambo, ndugono, iluandisi iluwaleza. Iluwinda mugumi oo, mburi iguswa, ikutu huu, ilabweta walideza, oyo wakalipa, uyosonsa kujindi jichirira. Amubili imupia oyo satani, mwata wanzi kukuma. Awara kukome na maa kufumbwa jintujimbi, ya jikwanzi usola, kukuma. Uyoba mubili wabulemu, ulangila ejo, imwami, walongezia ibantu ibago eno, ndibago, kabela, ndabatu ula mutanzari yagu. Ndalomba eji, musinaria Jesu.
Hear ye this day, I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear?
to these things which thou hast heard. Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour and never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go, especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. And I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say, my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed him to play for this.
That is not my word.
Bulemu, bulumbe. Eryo tariri chuliangu. Eryo ndi chuliagwe. Oh, ino, chotu yanda, wola eri, eri wola, njotu ponamo, zinata mwishi, enzuma, ibuti, leza, tabori musintu zipati, ziampo, walo ukala agati, gababombe, izintu, zineni, zibombe, nyewandiza ata mwishi, ejo, kilimu kujiti ganjonya eno, ejo jenda, mungu yago obu, ejo jenda agati, gabantu, njonya eno. Kambo zimu ya nchuwamba ikuti wafambana ugandi tana ubamba intugiri yonsi ikuba mwesu higin botan amulange mulumbe oyu kambo na uleta intuji mwiji mbi muli ejo ikumu jenjezi ya intu eji jibora amulange eji jitiga intu zimui magwaro ngenda rembede aga pepao inda kuma agwaro kabela nda zwagula le kulingao nda sore luwa kuswa kuyagwi nda umu ya usalala mwabona amui magwaro inda kuma agwaro, ndasi ya kuya, ujintu jembe, anto omwe, zitu zingi, ikungwa jintu, jimwe, kajibola, ikujabuga, abuyanda ula awa, kwa jibete, muya, huwa mba ula munzira, yonse eno, oo, nobantu, amushomege, amusinige, mtasori kuyama, bu, babona, mula, mlangila jintu, jimwe, jipia, jipati, ajebega, ikaguli basinsipe wonse, awalo Davida wakati, ikubola, ikwa mwami, uti imalundu onse inga, ayoba, akuja sekwa, alimi, alimi masena, alansi ayo sumpula, ikati, imalundu, ayo, sotoga, mwuri iba chembwe, bamberede, iba nini, alima tu onse ayogamba manza au ino bantu baga yeyanzi jinga ziyoji tiga jindi chesu naga siga ino tega sandu wakubanzi mugamba osimubombe waga indi iwata jisirui nyaga ilifuga ya kubamena waga inka munkanda tayagali vyo isi kwa amuntu pere kuba waisi kwa areza waga yutuga akuima nasamide igabela kaka kutuga mbelele mwoya kubusuka kwa onse mwoya onse ama susu kare ngereda wensingo yagwe igapona kubosana wamkanda kaponena kusabandwa ezio impaso sabandwa yamusogwe aboji yindi naga pona munka ejo wagasiga gaima muntimba yankomwe agwambiri zya kubora kwa mesia ero mesia wagasere moga nchobeni mutuze zipagati igabantu alimwe wabapatizikwa ere wasinbonse bagitonde ya kuti jagale ndu jimwe je pati logo ejo jagasola kujitika kabera moja gabete Mwabona, balangiru haji ntuje mwe jipati, ntuje mwe jipia jebega, iwo jitiga. Mwabona, imu ya usalara, taubarami, ulayaga, iubarama, iguanyiga, iguyaga, mkwareza. Kwa yaga alindine, mwami ingo mpairo wangu, wondipa kulibombia, ndiweze, nibumbe, nagundibamba, muya waleza mumi, waenda jabupia alindine, ndibumbe, ndibambe, ndibambe, iguba, iguwa mwini. Mwami, kondibwe zabu yo. Ngezi awaro ikutimu ya wa Kristo. Ulenda ikuzunguruga ibo yage obo. Awa jifumo e. Leza oyo. Yove tega njiga. Iri wano. Eno, basimpe. Ibyo mburi. Mboni hui. Mujigamba ugira eji. Wakari kusindigizu kwa omwe. Iwabiri, iwatatu. Wajijo. Waji. Mbonya buyo baibere. Mburi ya gamba. Tena mwagaji mkwa. Ajijara. Kujingi ejo. Mane ejo. Wamwe wabiri, watatu, ndu zionse munchirirano ya kumuhuya. Ndu zionse munchirirano ya magwaro. Oh, amuchule mioyanu, akunghisha. Oh, ino nchindi. Ejo jikonja kujitiga, kujindi eji. Bagari munganda ya mujolo. Akusimilana kumwe, gabalindira. Kambo, abalindira. Umwami. Bayo kuburusia inguzu vyabo. Bayo tanta. Amababa mbulisi kwaze. Mutaitibyo kutalaguya agwamba. Mwami ndawusa. Zibi jangu. Lino. Natambula iku indagurushomo uteti. Nijisimu ya usalala. Agwe ndaguswa. Awabari ngila kumwami. Mkwige. Masuwa kufumbwa ambo jile. Bayo kuburusia inguzu vyabo. Bayo tanta. Amababa asi kwaze. Bayo ususa. Agutagata, ikutinabe nda, tabaga wizu, ndisha mwami, ndisha mwami, kulindira, kulindira kumwami. Ibusu wa masigu, ya kutalega, ana wakari mutempele, ya kutalega kukomba, ibusu wa masigu, jindi nivagaleta, jesu mugati, wanjira imofu, uyage, genda gonse, mwana kazi mofu. Wagabika manza alingu, akulongezi eleza, kambo, mwofu wagwe, wagunyama. Moya iwawe wagenze kwa amuya ikutala ogo kwa aga ingwi. Bao Simeoni kamulingira kusule mugampetu igami payo gaidi kuya galizu kuti wakajisi kusomezi. Ikuinda kumuya usalala kuti tagafi mwarimi mudala magumi alijiroba alijiroba ikutandira nyaga ili magumi alifuga ya kukomena. Eri wakali gambira bantu ya antangarara segaboni ilufu mane nikabone nisia. Eri ujindi chigonya kukwanda mwini ini wakakomena. Ino wakali nzi ikutari jintu jampo wali indizi bonsi baga inji inji jindi nabaka mwleta mgati mesia kabunga itwe ikabotu mchaveni akwerete akwebeka akubikwa zibotezia akubikwa penfiumu mburi wakwanda ibanini. Abo babora ukuturwa. Kere mutumu mwini oyo waka sampaurwa. Gati waka jisi mkwanda. Ikutari kuswa kuruwa tanuru sarara. Kere munga idwe muzisira. Jogwe izisira. Kia jogwe ya musuni. Kwa munga idwe. Kenda kumbere. Iguinda. Mugu yage. Akimi bantubonse. Waka tantamu kakulingwe. Kere mpa kwa kabora nkamu. Eyo nini. Eyo nkamu nini. Ana, waumwi, Simeoni umbi, kaseremuga, iwinda mumundando, utaziba jindi, na agere degulanga, alingwe, alimwi, wakanya muna manza, awe, agwamba, mwami ngolegela musike wago, ainke mulu muno eno, mburi, uchwi iliago, pamomeso angu, abona, ilufutuko wago. Ungona, mwabona, tagwe jintu jipati, jerega, iwiaga, alimwi, degulaguti, ya sampaulwa, ya garijito ndezio. Eyo sunu jitondejo ya sampaurwa tajigwe haba jikwasia jira sampaurwa witwa zintuzionse au alo nchitondejo ejo jito hukwi jitondejo ejo jisampaurwa na ibe yegamba obo jitondejo jisampaurwa atuye eji mburi mkuhuka umenzi yesu takasoli ulegela mulombe oyu uzimana umioyanu ufumbwa nzomu jito mutajigiti mwyeye. Ari eji, sigati amasigo, elio. Amugombe, sigati amasigo uti, leza. Uyobu siagambo, iwagwe eno. Kwa riba mbira, pambo nashoma ino ino, jindi, tajigabirimbi. Tulabora, mwaguti, jindi, nojoba, mwesbranam, tandisi, ndiza sunu, inga guaba junza, ikutina, talirisunu. Ndino jilangira junza. Harimi, ndiza inga java, mwaga uno, mwaga wora, nyaga iliku, ndiza nyaga iri, magumi kwa tatwe. Kandize jindi, nojioba, pere, ndamba, ikuzwa, jindi jino, amube, balibambiti, zindi zionse. mutaweze chintu chimwe munzira izi mutajiti ejo mutaleji usikata masiku kusikira mwamba ule kulireza amulitanta mune ujimu ya kuindirize mutapanji chimwe mukulihwa mutajiti ejo nchejireta ikunji maningi wazi ntu yangu zuru kabela jibamba ibantu iku jiowa mwabona ngugambo kajimo ya kuindirizia Mungu suzu. Mutatambuli ejo. Na ujea. Amukare mponya au kusigira. Mwamba ule ulirezi. Kwa lombutu wanu. Alimi. Neni nye. Mwiopo na kutamani. Ya kutara. Eri wamuwe masimbe kuti. Mutasuga ni kuyo. Imanza. Kwamba. Ika siyasi. Na. Ikutambula jintu jimwe. Uruchop. Mutajiti ejo. Amwamba ule ulirezi. Amulegeleleza. Ikwamba ula kulindinye. Kabela. Mulange ejo. Imujitigira. Mulange maganzi anu. Aje ejo jitiga. Pao. Mwiosiba na. Mugamba ura kulireza nape ulinigye no mwashoma alingwe mmojino ulinigye alimu na amba kujatikizia irwito rwakujipairiro senamulizi mbobaka jijita mu Bible onse baka shoma kumwami onse baka shoma kumwami baka babatsigwa mwosina ya Jesu Kristo kuti bajatiwe zibizi yabo kuti na takumona chitwa kajisi rwito rwakujipairiro ina no baka bamba ibantu ukubora elyo wajita elyo Uraja na zintu zionse. Uwe mwana na wapo ora ujipairo. Labo nega iwa sigami gami. Kavela wafuga. Kambo mtu umwe wasola uguita. Ulaba muyumu. Kwa vile igusola. Igu mwita alimi. Mwabona. Eilo nchinzi. Chojita. Ura njizia zintu zionse. Ulinchijo. Eilo jesu wakati. Bonse tata. Mbani papa yobo na ulini. Amukare ajwi elio. Leza uyojita zijala. Yajo. Mbombobo. Bambubo, leza uyojita zijala, siyajo. Leza mlongeje, nilangila kumubona alimi sunu masiku. Langila, umi au umi wanu, yo, gonzia. Ndihi, ibu nji wanu, wedegu nka, ikumasena. Ari kule, njo wakun selero sunu masiku. Ibu nwa, mwesu wangu, ikutina nduyanduwa leza. Ndiyandi kuweza, nirumbe, yagwe, yobile. Elio, elio, mwesu uneveo. Muntu waleza mbuotu, elyo ndirizi, ndirizi elyo. Ijendi, ndamu kwa kakambauga, ndirizi, jibola kuswa igweni, kumoyo wagwe, ndirizi elyo. Elyo mwesu na veo, mwole, mwagamba igusugu, umwe, imubandi oru, igati. Ndagamba, wambe, buzu wabu umwe, njomba batisia musinaria chesu, ndagajita. Kambo nzi, ndagabona kusinizia, usomega mulingwe. Ndagarizi kuti wa kwanzia, igusorwa, upegwa mulingwe, alimi kuwana, alimi wa. Kwanzia nchobeni kujibona meso agwe kuti inga ajuga inga wajishoma nakalindira akwambira mugano mutapengi pe oyu mugamba osi wa Methodisti uyobora ikubagabotu ngoyu mpari sunu mwembeli wajikombero uyuma ibuyo mulimo mulimbwa kwanzia ikuba murumurumbe ulashomaleza eyo ndirizi jingi inda huwa intuje mwini kuswa umwesu neveu ndirizi jirika simpe ikubora kuswa ikwaleza Nkambo mushobo oyo wa muntu. Nabika manza angu atusira itwanu awa. Oto. Fakombero. Mugushoma umi au umi wanu. Watambula jirongesu ikuswa. Iwaleza. Amushome leza kuti. Uli umoyo wanu. Tatu woli. Iguno. Ujana jirongesu iwaleza. Iwenjirogo mburi. Mwotubohora iguno. Mazwa onse. Tulayoya imuwo. Tulajana jirongesu iwaleza. Eni tutubohore laguno. Iwujita. Kurula migwa. Ukosogwa, kukaruwa imioyo Yesu, akusiga kumbere yalezi, akusomaleza, imioyo Yesu yonse. Amyeye iji ya mami, akutaruba, akutagajigwa ikulanga, ujitondezi ujaga simpe, jizwa waleza. Ili mpao, ngeolegera kusuangana, umwesu na viyo, akumulegera kwamba kufumbwa, chanda kwamba.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates. for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning, this year, that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I am gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen.
Which
amen.
I believe,
yes.
Because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Sainga walonga into yemwe jibotulogo inga wajita ikuswa kumunyoka winu igambo ako ndi wana ngenzuma ndi ndirizi mula ndiyanda mula muyanda mwesu neve mula yanda ibantu baleza bonse tule yandana ikutina waliji ndi ejo chotwede iku yandana ndi sunu tulede kuba basenene logo atomwe wesu ikuti ibu yotwa inga kwaba ibu inda iwabu njina wajisi inchomeni kubulowa oro ndu yando werede ikuba unio yesu uli umwa umwi mulemu agole megana ata la logo ejo ndajibotelwa ejo ndabotelwa ejo jintu jini eo awo mwesu na viyu mwesu ikimbotan mwesu ndasoma ikuti wali mwesu Frank na mwiga agwalo mbulingwe oyo wapamurumbe oyo usireguya oyo wapohora uswa igwareza yalo mirumbe benzuma kwaya zwa nchoveni ufumbwa imuntu ujisi utwaruwa wakumuya ulizi ejo elemboa wumbajibede mkubora ndabotelwa mwesu na viyu iwunjiloko mbane ndiye ya ibobu nyomabona tindanda ikwamba intu itakuti ligisi inchoveni intu jimwe ikuswa iwaleza jagumambira mwabona alimu nagajisi eji gajibora mwoyo wangu ikutandira mazwa oviro na otatwe ya inda alimu tendaga jilanga ikunji ikusigira ibusiku wa inda ubungiga imagwaro mashonto akukiga mbo kindabolera ujigamba uga jazwa kumanza angu eno nyomwa bwana na ufumbwa ijintu tomu jita anchijo ejo jiri ejo inga jaba kulindinye nyomwa bwana pere jazwa kumanza angu pere mwesu na veyo andime tulibionzula eyo ikuti na andabola nusera kuno ivyogu uyo ugana na jindi jimwi ajitu jimwi mburi ejo kabela mwesu na veyo ujisi mwende uzwa kulireza inga ndakara aju nunchoveni ii ninchoveni inga ndapapu sena umulumbe wareza yonse mwabona yo njenzula njyo tujitirana ako kegambo ndamba njyo ikutina leza tandipi ijintu ili jonsi kukuti ndiza ikugana nabuyo ili ikutina leza wapa mwesu neveyo kufungwa ijintu kabela ndiri awa mponya ajigambo msondo kuseni msondo masiku kufungwa jindi Moji nobeti, mugesu neviu, inga, ibuyo, inga waba, mugesu ugubweni. Inga waba wala kulindimi, guamba mugesu Branham, inga soma, iwa mlanda walisa. Besi imami, wazu wangu nipa, murumbe, yebo inga wajita ejo. Sa, inga towa jita, imune na inga, dajita mbubanya, ulinguwe, iutina, kuherete, ugana. Inga damba, mugesu neviu, sa inga, wandija tila, bezo wandipa murumbe, nede, uwamba gubantu, jionya eno. Eri walo mwesu neveo inga wazwa nchoveni munzira. Na umwesu, ulumi, aumi, wawona, eo njenzira, otujita, harimi mpao, utisebo, ulina, anijisi iji ntujimui njiri jonsi, paondi, ndago choro wabuyo, umungwa, kagambauga, lagamungwa, mbangae, lagamungwa, msondo ya inda, imasigu, ino murumbe mwotu, na muambira, ya endela na igabotu, ejo. Jambo kuseni. Ero nabantu. Namambia mwijisi ijwi liareza. Lierede kuti. Lierede ikupona ikawotu mchopeni. Agululama. Leza. Agulongeji eno. Mwesu nebeo.